ziko mwino kwambiri tieni feti kareche mire kwa mpindi oka tsovano pamene feti kwera mitsa mitu yatu kwa pempero ndipo pamene ife tili ndi mitu yatu yowera mitsidwa ndi mitima yathu ndikudabwa ndi angati muno ali ndi chopempha akhoza kupanga icho kudziwika kwa mulungu pamene inu mukukweza manja anu ndiyeno tsopano ingogwirani chopempha chanu pamene ife tikupemphera atate akumwamba ife tili wokondwa kwambiri usiku uno chifukwa cha iyi nthawi ina imene ife tingakhoze kubwera kwa inu ndi kukhala nacho chitsimikizo ichi kuti chimene ife tikupempha ife tilandira ngati ife titi tikhulupirire kuti ife tilandira chimene ife tikuchipemphacho ndipo tsopano mbuye thandizani kusakhulupirira kwathu kuti ife tikhoze usiku uno kukhala wokhoza kukhala nazo zinthu izi zimene ife tikuzipempha manja anga ndi manja awo ali mwamba ndipo ife tikupemphera atate kwa inu amene mukumvetsa zinthu zimene ife tikuzisowa perekani izi izo kwa ife ambuye usiku uno ife tikupempherera chilimbikitso kuti pamene ife tili moola lalikulu ili la nsautso limene ife tilimo ndipo dziko muchikhalibe chomwe ilo lilimo ife tikusowa thandizo lanu loyera kwambiri ambuye ndipo ife tikupemphera kuti inu mutilimbikitse ife ndi mawu anu kuti ife tikhoze kudziwa momwe ife tiyenera kumachitira kusanachitike kumene kudza kwa ambuye yesu perekani izi atate ife tikupempha izi mu dzina la yesu amen inu mukhoza kukhala pansi wokondwa kwambiri kubwereranso usiku uno ndi kudzayankhula kachiwiri za ambuye wathu wachisomo kwambiri ndi zabwino kuti ndabweranso kuno mu lente kachiwiri izi zili ngati kubwera kwathu ine ndakhala pano nthawi zochuluka ndipo tsopano ine ndikuona iwo ali nayo mipango yambiri pano yomwe yayikidwa pamwamba pano kuti ipemphereredwe ndipo tsopano usiku wa thawu ife tinayenera kutero ife tinatseka misonkhano yathu yachizolowezi yamachiritso panatenga makadi athu ndi zinthu chifukwa chokhala ndi misonkhano iwiri inu mwaona izo zimakhala ngati zimayika kupsinjika ndithu pa inu kokhala ndi misonkhano iwiri ndipo tsopano ife ndithudi tikhala tikupempherera mipango iyi usiku uno ndikudalira kuti ambuye ampanga modzi aliyense wa inu ndi chikhulupiriro kuti mudzalandire zomwe inu mwazipempha muzopempha izi ife ndithudi timusowa mbale Mel Johnson mawa ndi kuyimba kwabwino kumeneko ine ndikuyamikira kwenikweni liwu labwino lija limene ambuye anamupatsa iye ndipo tsopano mawa ngati inu mukudzachezera kuno ine ndidzanena kwa anthu akukachisi pali ine ndili nawo abwenzi ena kuno ochokera uko ku Jeffersonville ine ndikuganiza ku mpingo wa Philadelphia mbale Midi mbale wathu ine ndikuganiza iwo ali ndi utumiki kumeneko ndipo ine sindikudziwa ngati inu muli ndi msonkhano ulipo msonkhano inu nthawi yanji 11 koloko udzakhala kuli msonkhano kumeneko ndipo ine ndikuganiza ine ndidzabwerera pafupifupi 1:30 kapena 2 zina 3 ine ndidzayenera kudzakhala pa 3 koloko ndipo ndiyeno 7 kenanso mawa usiku kotero ife ndithudi tikufuna kukuyitanani mwachikondi nonse inu kuti mubwere ku misonkhano ngati inu mulibe msonkhano ku mpingo anu omwe ife ndithudi sitingafune kukuchotsani inu pa malo anu omwe a ntchito chifukwa icho sicholinga chathu ndiko kuyesera kugwira makamaka iwo amene sanapulumutsidwe iwo amene alibe mzimu oyera ndipo inu mukukhulupirira kwenikweni kuti inu mukusowa iwo ndiyeno ife tili pano kuti tikuthandizeni inu ndiye odwala ndi osautsika bwanji ife tili pano kuti tiwapempherere iwo kuchokera mmipingo yonse ndipo mubwerere ku mpingo wanu kulikonse kumene inu mukuchokerako ngati mwalandira mzimu oyera kapena mwachiritsidwa bwererani ndi umboni mukawawuze enawo ngakhale ngati mpingo wanu sumakhulupirira muzimenezo mupitebe muli monse mukuona kumene ndizophweka kulola kuwala kwanu kuziwala pamene pali kochuluka kwa kuwalako koma ife tikufuna kuwala kuwalire kumene kulibe kokuwala ndi pamene iko kumapereka chikoka chake chabwino kwambiri ndipo zikomwe inu mbale veo amaganiza kuti iwo amalephera kuti amve kodi zili bwinoko chabwino zimenezo zili bwino tsopano usiku uno Wobanda nsonkhano wa machiritso ine ndikuganiza ine ndiyenera kutuluka mu mofulumira pang'ono usiku uno. Ine ine ndakhala ndikunena usiku uliwonse, ine ndiyesetsa kuti ndikutulutseninu pafupifupi 9:30. Ndipo pafupifupi kwambiri nthawi imeneyo tsopano ndipo kotero 9 koloko pafupifupi maminiti 5 yake, ndiyeno nthawi yomwe ine nditi nditsirize. Ndiyeno ndikukusunganinu mawa uno pafupifupi maola awiri. Ine ndikuuzaninu. Ino mwina mwake mudzakhala wotopa ndikumasangalala pamene ine ndizidzanyamuka mu mzinda mawa usiku. Koma ine ndikukhumba ine ndikanangodzibweretsa ndekha kuzokambirana za maminiti 20 zimenezo. Koma ine ndimangoyenera kumangoyankhula mpaka ine nditatopa. Ndipo ine ndikudziwa ine mumakhala matopa pofika nthawi imeneyo. Kotero ndiye ine sindimatsiriza basi. Ine ndimangosiya ndikulowa mkati. Kukapumulira pang'ono. Tsopano usiku uno ine ndikufuna inu mutembenuzire mu mabaibulo anu ku Yesaya, buku la Yesaya mu mutu wa 6 wa Yesaya. Ndipo tsopano ife tisanawerenge ife tingamufunse Mulungu kuti adalitse mawu ake ndiku kuwapanga iwe ineni kwa ife. Pamene ife tikuweramitsa mitu yathu mphindi yokha. Chabwino ife tiwerenga mawu poyamba, ndiyeno mvetserani matcheru tsopano pamene ife tikuwerenga. Chaka chimene mfumu Uziya anamwalira, ine ndinaonanso Ambuye atakhala pa mpando wachifumu pamwamba ndipo anakwezedwa pamwamba, ndipo ulemerero wake unadzaza mkachisi. Ndipo pamwamba pake panadzayima serafi, aliyense anali ndi mapiko sikisi ndi awiri yanaphimba nkhope yake, ndipo ndi awiri yanaphimba mapazi yake, ndi awiri yanawulukira. Ndipo wina anafuwulira kwa nzake ndipo anati, woyera 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 ndi Ambuye Mulungu wa makamu, dziko lonse ladzaza ndi ulemerero wake. Ndipo mphuthu zachitseko zinasuntha paliula iye amene anafuwula, ndipo nyumbayo inadzazidwa ndi utsi. Ndiye ine ndinati, watsoka ndi ine, pakuti ine ndathedwa chifukwa ndine munthu wa milomo yonyansa. Ndipo ine ndimakhala pakati pa anthu a milomo yonyansa, pakuti maso anga aona mfumu Ambuye wa makamu. Kenako mmodzi wa serafi anadzawulukira kwa ine ali ndi khala la moto mu dzanja lake, limene iye analitenga ndi zopanira kuchokera pa guwa. Ndipo iye analiyika ilo pakamwa panga, ndipo anati, taona, ili lakhudza milomo yako, ndipo mphulupulu zako zachotsedwapo, ndipo tchimo lako layeretsedwa. Ndiponso ine ndinamva liwu la Ambuye likuti, ndani yemwe ine nditi ndimutume, ndipo ndi ndani adzatipitire ife? Ndiye ine ndinati, ndine pano, nditumeni ine. Tiyeni ife tipemphere. Ambuye Yesu, ife sitili okwanira kuti tilowe mutu wa chisomo kwambiri usiku uno, koma ife tikupempha thandizo lanu tsopano Ambuye, pakuti palibe cholinga china koma kuti uthenga ukhoze kulalikidwanso mu mzinda wa Chicago. Perekani izi Ambuye. Ndipo mulole chikoka chikhale chikoka chosatha. Perekani izi, ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano ine ndikufuna kuti nditenge mutu kuchokera pa wa chikoka. Inu mukudziwa pali china chake china chinzake chimene ife tili. Ife zimene ife timachita, ife timakopa wina wakenso ndi zimene ife timachita. Momwe ife timachitira, momwe ife timayankhulira, momwe ife timakhalira, ndipo zonse zomwe ife timachita, ife timamukopa wina wakenso. Ndipo tsopano inu mukudziwa, anthu ambiri samapita ku chalichi. Iwo amati, chabwino, wali ndi malingaliro olakwika a chalichi. Iwo amaganiza kuti ndi a akazi kumusi uko ndi afiti, ndipo a amuna ali ndi ziwanda zovala zakuda. Ndipo iwo anangokhala ndi lingaliro olakwika pa izo. Koma ine ndikuwuzani inu zimene iwo amachita. Iwo amayang'ana moyo wanu kuti aone zomwe inu mumachita. Ine ndikukhulupirira anali Paulo yemwe anati, ndife akalata olembedwa a Mulungu, owerengedwa ndi anthu onse, pamene inu muli pa nsewu, ndipo pamene inu muli ku ntchito kwanu, ndipo kuli gonse komwe inu muli wina wake akukuyang'anani inu ndipo makamaka mutatha kunena ndipo mwapanga kuvomereza kwanu kuti ndinu mkhristu iwo adzakuyang'anitsitsani inu moyandikira kwambiri pamenepo ndipo izi zimapereka chikoka kwa anthu omwe ali pafupi nanu ndipo ife tiyenera kumasamala zimene tikuchita chifukwa ngati tikupereka chikoka cholakwika ndiye kuti tikubweretsa chitonzo osati kwambiri pa ife eni koma pa chimene ife timadzinenera kukhala a khristu ife timachibweretsa icho pa khristu ndipo palibe mmodzi ngati ife tingaganize inu simungafune kubweretsa chitonzo pa khristu koma mchitidwe wolakwika pa nthawi yolakwika udzayambitsa kulingalira kolakwika kwa munthu amene akukuyang'anani inu ndipo aliyense amayang'anidwa pamene iwe ukudzinenera kuti ndiwe mkhristu tsopano ndime iyi yomwe tikuyankhulapo siku uno ya chikoka iyo ikubwerera phunziro lenileni la izo ngati inu mukufuna kuti muwerenge izo inu mulipeza ilo mu mbiri yachiwiri mutu wa 26 unali moyo wa Uziya uyu mfumu tsopano Uziya mfumu anali mnyamata woweta iye anali mnyamata wang'ono yemwe mwana wa mfumu ndipo amene ankakonda zomatuluka kunja iye yankakonda nkhalango ndipo iye anali wolisha ng'ombe iye ankakondanso minda ya mpesa yankakonda kukaona zinthu zikumera ndipo mnyamata wang'ono uyu analeredwa pansi pa chikoka chabwino kwenikweni Amaziya bambo ake anali munthu wamkulu masiku ake otsiriza iye analekerera pang'ono ndipo anatola milungu inayo kuchokera ku dziko lina ndipo ambuye ndiye anamuchotsa iye pa dziko lapansi koma mnyamata uyu anali nako kukopa kwabwino chifukwa amayi ake anali mwana wa mkazi wa Yerusalemu abambo ake wokhulupirira ndipo chotero a mnyamatayo anali ataleredwa ndi chikoka chabwino ndipo ndiyo njira yabwino yolerera mwana mu njira yomwe iye azikulira ndipo inu mukudziwa chiyani ana anu ndi amodzi amaso akulu amene amakuyang'anani inu iwo amayang'ana zomwe inu mukuchita ndipo chilichonse chimene inu muchita iwo amakutsanzirani inu chifukwa inu mukuyika chitsanzo pamaso pa iwo pa zimene inu mukuchita zikundikumbutsa ine kuno osati kale kwambiri ine ndinali pa msonkhano wa Full Gospel Businessmen uko mu Los Angeles ndipo mbale Oral Roberts anali atapanga neno la china chake pa nzere uwu ndipo iwo anandifunsa ine kuti ndidzuke ndikukanena china chake pa izo zakukopa ine ndinati izo zikundikumbutsa ine za nkhani yomwe ine ndinawerengapo kamodzi kumene a bambo anatuluka usiku wa Krismasi amatenga mphatso kumadutsa nazo mwaoyandikana kwa zake oyandikana nawo ndipo nthawi iliyonse kumene iye wapita kumalo iye iye amakamwa chakumwa iye amapita ku nyumba yotsatira ndipo iye amakhoza kukatenga chakumwa ndipo pa nthawi imene iye wamalizitsa zake zonsezo kupereka mphatso zakezo ndi zomwe iye anali atazisonkhanitsa pa njira pobwerera iye anaganiza kuti atenge njira yachidule kudutsa pa paki ndipo kunali kutagwa pafupifupi mainchesi folo kapena sikisi yachisanu ndipo iye anadzipeza yekha iye sakanakhoza kuyenda molunjika iye anali kuyenda mokhotakhota chifukwa iye anali atatengeka ndi zakumwa izi iye anazindikira akubwera mbuyo mwake kutali samakhoza kumayenda pafupi ndi iye anali mnyamata wake wang'ono mnyamata wang'ono wa zaka 7 zakubadwa ndipo iye anali akupanga masitepe akulu ndi kumagwa ndi kumakhotakhota kotero iye anadikirira mpaka mnyamata wang'onoyo anamupeza iye ndipo iye anati kodi iwe ukuyendera nchichoncho mwana wanga iye anati adati ine ndikuyesera kuti ndiziponda mmasitepe anu tsopano inu mukuona kuti izo ndizoposa chabe chitsanzo chifukwa icho ndichoonadi kuti ana anu inu mumayika mayendedwe kwa iwo ndipo ngati anthu athu achimereka akuyika mayendedwelero pamaso pa ana athu zakusuta ndudu akazi ndi amuna kumwa ndi makadi nyumba ndi daisi mtundu wanji wa anthu omwe ife tidzakhale nawo mu mtundu wotsatira umene uli mkudza kapena mbado wotsatira pani umene uli mkudza ilo lidzakhala gulu la misala ndipo chimene ine ndikuganiza kuti dziko lonse lili basi pafupi muchikhalidwe chomwecho tsopano. Ndiye ngati mtundu uwu kapena mbado uno kani uli monga chonchi, kodi wotsatirawo udzabala chiyani? Ndiye ngati pakanati padzakhale wina bwanji mtundu wonse wa anthu ngati iwo ungamapitilire momwe iwo ukuchitiramu? Udzathera tulimodzi chifukwa ife tikudzipha tokha ndi kupereka zitsanzo kwa ena. Ndipo ngakhale akhristu lero amene amadzinenera kuti ndi akhristu ndikumasuta, ndikumamwa, ndikunama, ndikupezeka wosakhulupirika, pamene ife bwanji izo sizodabwitsa kuti chikhristu chili pa amodzi amalo ake ofoka pa nthawi ino. Ndiko kukopa komwe anthu ampingo ali nako ayika pa amuna amene sanalandirebe Khristu. Amuna akufuna kusunga umboni wawo ndiyeno kumakhala muli monse momwe iwo akufunira. Koma ndicho chifukwa chake mzimu woyera uli chokakamiza chotsimikizika mu tsiku lino, chifukwa iwo ndi umodzi umene umakhala moyo wanu. Inu simumaukhala iwo imweni, ndi Khristu mwa inu, ndiye inu mutatha kulandira mzimu woyera. Ndipo ngati iye alibe uyambiriro mmoyo wanu, ndiye inu muzingokumbukira inu simunalandire mzimu woyera. Chifukwa ngati iye ali mwa inu, yadzakhala moyo wake womwe, inu simulinso mwa inu yeni. Inu ndinu wakufa, ndipo moyo wanu wabisika mwa Mulungu kudzera mwa Khristu, ndipo mwasindikizidwa ndi mzimu woyera. Kotero palibe njira nkomwe kuti inu mukhalenso inu yeni nkomwe chimene inu munali. Tsopano nyamata wang'ono uyu ife tikupeza kuti iye okhala ndi kholo labwino ili la umulungu ndi kuphunzitsidwa izo amene abambo ake anamwalira pamene iye anali ndi zaka 16 zokhala zakubadwa, ndipo anthu anamutenga ndi kumupanga iye mfumu. Ndipo iye anadzabwera pa mpando wachifumu wamphamvu pamene iye anali usinkhu wa zaka 16 zokha. Ndipo ngati inu mungawerenge moyo wake, iye sanakopedwe ndi ndale za dziko lake. Iye sanatenge ganizo lotchuka, yankafunafuna Mulungu, Baibulo linatero. Tsopano ndicho icho chinali chimene chinamupanga iye chitsanzo chachikulu chotero kwa neneri wang'ono uyu pa nthawi yomweyo, Yesaya. Neneri Yesaya anakhala moyo masiku a mfumu Uziya, ndipo awiri onsewo pokhala ang'ono limodzi, neneri ndi mfumu, iwo anali abwenzi opambana limodzi. Ndipo Yesaya ankakhala ku nyumba ya chifumu, ndipo iye ankatsamira pa mkono wa mfumu. Ndipo ife tikupeza kuti chikoka cha mnyamata uyu chinamukoka Yesaya, iye anadzakhala ngwazi kwa Yesaya, chifukwa iye anali iye sanapange kusintha kulikonse kwa anthu. Iye sanalole chilichonse chimuchotse iye kuchokera kumbali imodzi kupita kwenzake. Iye anatsimikiza kuti azimutumikira Mulungu ndi kutumikira Mulungu yekha, ndipo ameneyo ndi munthu wabwino kutengerapo chitsanzo. Ndipo ife tikupeza kuti iye sananyengerera konse ndi lililonse la mayiko achikunja, dziko la chikunja. Iwo anamuona iye akumanga ufumu wake waukulu kwambiri, ndipo Mulungu anali ndi iye, ndipo amamudalitsa iye. Ndipo Mulungu adzamudalitsa munthu aliyense amene ati adzakhale ndi mawu ake. Tsopano ndizo Mulungu amakhala wokakamizika kuchita zimenezo kuti amudalitse munthu aliyense amene angakhale ndi mawu a Mulungu. Tsopano ife tikuona kuti Yesaya anayikondadi mfumu imeneyi. Ndiyeno ufumu wa mfumu unafalikira. Ine ndikuganiza iye anali pafupi ndi Solomoni mu ufumu wake, chifukwa chikoka chake chinafikira mtunda wonse mpaka ku Igupto. Icho chinali thandizo lalikulu kwa Yesaya mneneri wang'ono kuona kuti munthu aliyense amene angayime ndi Mulungu, ndipo mosalabadira za ndale kapena china chilichonse, yamakhala molunjika ndi mawu. Iye ndithudi anali chikoka kwa mneneri Yesaya mnyamata uyu momwe Mulungu anamudalitsira iye, chifukwa iye anakhala moona ku mawu. Tsopano ife tikupeza kuti mfumu iyi inachita monga Khristu ambiri alero, bola ngati iye amakhala wodzichepetsa, ndiye Mulungu amamudalitsa iye. Koma Baibulo linanena apa kuti pamene iye anakwezedwa mwamba, Amene anadzapeza kuti chili chonse chikumutetezera, yeye anadzazikweza mwa iye mwini. Ndipozi tatero, iye anali pa njira yake yotulukira. Tsopano, izo zili chomwecho, izo zili lero, ndi mipingo. Izo nthawi zonse zakhala zilipo, kuti pamene anthu amverera kuti iwo akhala okwanira, iwo sakusowa kuti azipempheranso, iwo sakusowa kuti azidikirira pa Mulungu kwa utumiki wawo. Ngati munga ndikhululukire kala mphiriaka, ine ndikugwirizana ndi olemba wina wake, kuti ndizomwe zapangitsa mbiri ya munawa omwe akhala ali muzitsitsimutso za masiku otsiriza ano. Apena chitsitsimutso cha tsiku lotsiriza ichi kuti auluke mzidutswa. Ena iwo anapezeka kuti iwo ankanenedwa kuti anali ataledzera pa guwa lawo. Ndipo ena iwo achita zolakwika. Ndi chifukwa chakuti iwo iwali ndi chikoka choterocho pa anthu mpaka iwo amayamba kumverera kuti ndiwodzidalira pawokha, kuti umenewo ndi ufumu wawo waung'ono. Ndipo iwo akhoza, iwo awagwira anthu mʼmanja mwawo kwambiri mwakuti iwo akhoza kumangochita chilichonse chimene wakufuna kuchita. Ndipo anthu sakuzindikira izo. Koma Mulungu amazindikira izo, inu mukuona, ndi mmodzi ameneyo. Ine ndikhoza kunena kuti monga Nebukadinezara tsiku lina anatuluka ndipo anati, taonani ufumu waukulu chotani umene ine ndamanga. Ndipo kenako ngelo wa Ambuye anamukantha iye. Ndipo pamene mwamuna kapena mkazi zilibe kanthu kaya iye ndi bishopu kapena kadinolo kapena chilichonse chimene iye angakhale ali. Pamene iwe uyamba kudzimva kuti ndiwe wodzidalira wekha, ndiye kuli bwino uyambe kuyang'anitsitsa ndi kumasamala, chifukwa Mulungu sadzakulola iwe kuti uzipita monga chomwecho, chifukwa iye sagawana ulemerero wake ndi aliyense. Ayi bwana, Mulungu amadzitengera ulemerero yekha. Nthawi zina Mulungu akhoza kumudalitsa munthu ndi kumupatsa iye utumiki waung'ono wabwinoko pang'ono kuposa abale ake kapena osati wabwinoko, koma basi china chake chosiyana pang'ono ndi abale akewo. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, munthuyo amadzikweza ndi chidali chake atachitulutsa. Ndipo oh man, yamakhoza yakhoza kukukankha iwe pa msewu. Ndipo iyo ndiyo nthawi yomwe ine ndikukhulupirira kuti munthu ameneyo wayamba kutuluka panja pa khomo, chifukwa Mulungu sangakhoze kumugwiritsa ntchito munthu wonga ameneyo. Mfumu iyi ngakhale pokhala munthu wa Mulungu monga iye anali, iye anadzimva kuti ndi wokwanira pa yekha. Iye anadzimva kuti yakhoza kudzikweza yeyekha monyada, kuti iye akanakhoza kungotenga ulamuliro ndi kumachita chilichonse chimene iye ankafuna. Palibe wina aliyense yemweye akanati amufunse. Umakumbukirani, ife nthawi zonse timakhala pansi pa Mulungu. Mulungu ndiye Mulungu wathu. Ndipo ife tikupeza kuti iye anadzikweza mwamba, ndipo iye anadzikweza mwamba kwambiri mpaka iye anaganiza kuti chifukwa iye anali atadalitsidwa ndi Mulungu, iye akanakhoza kutenga malo a mtumiki. Kotero iye anatenga zofukizira ndipo analowa mkati kuti akatenge malo a mtumiki. Iye anachoka pa malo a ntchito yake. Ndizo zomwe nthawi zonse ndakhala ndikunena kwa amuna amalonda a Full Gospel wawa. Musadzayesere konse kukhala alaliki. Alaliki amakhala ndi nthawi yovuta mokwanira kuti chinthucho ndizikhala chowongoka. Ndiyeno ife tikuchita ntchito yosauka kwambiri kuchokera mwa iyo. Ndiyeno makamaka kumutenga mwamuna wa malonda amene sanayitanidwe nkomwe ku ntchitoyo. Mwaona, pamene inu muchita zimenezo, inu mukudutsa malire anu. Ndipo inu mukhoza kutenga phunziro pa izi. Kuli anthu ambiri kunja uko ngakhale paguwa usikuno akulalikira amene sakuyenera kukhala pamenepo chifukwa zangokhala mochuluka tikiti yodyera, kapena kuti akhale otchuka pakati pa anthu, kapena kuti akhale ndi zochuluka pang'ono kuposa zimene wina wake ali nazo, kapena kutamandira pang'ono ndi wina wake akamakusisira iwe pansana, kapena china chake. Mwaona, nthawi zina iwo amadzakhala wansembe. Yesu anati, inu mumaononga nyumba zaka za Amasiye ndipo mumalakalaka mipando ya ulemu, ndipo kuti mungodzionetsera mumapanga mapemphero atali. Iye anati, inu mudzangolandira chilango chochuluka chotero chifukwa cha izo. Mukuona, ife tisamatero konse kufika pamalo amenewo. Ife nthawi zonse tizikumbukira kuti Mulungu amafuna kuti ife tikhale wodzichepetsa. Njira yopitira mwamba ndi pansi, dzichepetseni nokha ndipo inu mudzakwezedwa. Ndipo ngati inu mudzikweza nokha, inu mudzatsitsidwa pansi. Tsopano ife tikupeza kuti munthu uyu anayesetsa kuti atenge malo a mtumiki, chimene iye sanali woyenera. Mabe Mulungu anamudalitsa iye, yanali munthu wopambana, yanali mbikitsa ufumu wake polimbana ndi mafuko onse a pa dziko lapansi. Yanali kubweretsa ulemerero ndi kumapereka izo kwa iye, nkhosa ndi ng'ombe. Ndipo iye anali ndi azibusa ndi mpesa, okonza minda ya mpesa ndi chilichonse. Yamakhala moyo waufuufu. Kenako anayamba kumadzitukumula. Ife tikupeza kuti ngakhale mpingo, mpingo wamba ukhoza kukhala wodzichepetsa ndi kukhala ndi malo ang'ono nkumatumikira Ambuye ndi kuona kwa mtima. Ndipo Mungu wasiya iwo akhale ndi abwinoko pang'ono. Wina wake wawathandizira iwo ndipo apeza achali chabwino. Kapena iwo adzayesera kuchipanga icho kukhala chabwinoko pang'ono kuposa china chimene chili uko pangodya. Ndipo kenako osonkhanawo amayenda ndi chidali chawo panja. Chimenecho mwaona, ife tiyenera tizikumbukira. Chimenecho ndi chinthu cholakwika. Mulungu anauza Israeli pamene iwe unali, ine ndinakupeza iwe kuthengo, iwe unali wa magazi, ndipo chikhalidwe chimene iwo analimo ndiyeno pamene zinakukwana, ndipo unadzikongoletsa. Ndiye izo anatembenuzira msana wake kuchoka kwa Mulungu, ndipo anasowera gawo la wachiwerewere, ndipo anayitana aliyense kuti adzamuone iye. Ndipo ife tikuona kuti Mulungu samakondweretsedwa nazo konse zimenezo. Ndipo ngakhale mfumu yayikulu iyi yamphamvu ya Israeli apa, pamene iye anayesera kuti adzipange yekha kutenga malo amene iye samayenera kutero, sana dzodzedwe kutero. Ndipo ife tikupeza kuti ansembe apa anathamangira amenemo, ndipo anakamuza iye, amenewo si malo anu, inu simukuyenera kuti muzichita zimenezo, pakuti Mulungu wawapatulira amuna ku izi. Ngati utumiki ukanangokwanitsa kokha kufika pa malo amenewo opatulidwira ku utumiki. Ngati anthu akanakhoza kuzindikira kuti kulalikira uthenga sikupeza mamembala ambiri mu mpingo, koma ndikudzipereka kucholinga cha ntchitoyo kuti ife tiyenera kukhala ndi makanda obadwa kumene mu ufumu wa Mulungu. Zilibe kanthu chipembedzo chimene iwo akupitako kapena bwanji za izo, ndikungopeza makanda obadwa kumene amenewo. Iye ife tikupeza kuti lero zimakhala zovuta kwambiri pamene timuona mtumiki akuuka ndi pang'ono mtundu wina wachodabwitsa chimene Mulungu wayika mu utumiki wake. Ife timapeza kutsanzira kwa chithupithupi kwa izo kuti osiyanasiyana amabweramo ndi kudzayesa kudzanena kuti izi ndi iwo ali ndi izi, kapena amachita china chake mosiyana pang'ono. Ine ndikudziwa za munthu mdziko lero, munthu wabwino nayenso, munthu wabwino, mlaliki weniweni wa mawu. Ndipo ine ndinganene kuti mʼbale weniweni. Ndipo ine ndinayankhula naye iye osati kale kwambiri. Ndipo iye ankakhala ndi zogirigisha, ndipo iye anamanga utumiki wake kwa thunthu pa zogirigisha. Tsopano iwo akumabatizira ku moyo wa muyaya. Anthu sikuti adzafa. Ine ndikuopa iwo ali kunja pa nthambi mwakuti iwo sadzakhala nayo konse njira yobwerera kuzimenezo, mwaona? Koma chifukwa izo ndi zolakwika. Munthu amene wabadwa mwamkazi ali ndi masiku owerengeka, ndipo wadzaza ndi chisoni zowawa, ndipo amoyo amadziwa kuti wayenera adzafe. Ndipo ife tikudziwa kunayikidwa kamodzi kwa munthu kuti afe, ndipo pambuyo pake chiweruzo. Kotero ife tikudziwa kuti tiyenera tidzatero. Ine sindikufuna kukhala nyumba ya kale ya tizilombo iyi imene ndikukhalamo. Iyo imagwira ndi matenda aliwonse omwe amayandamamo. Ine ndikufuna ina yomwe sinapangidwe ndi manja, yopangidwa motengera Mulungu. Imeneyo sichomera cha hybrid monga iyi. Ine ndikufuna imodzi yomwe inapangidwa ndi manja a Mulungu, yomwe nthenda ndi matenda ndi imfa zimachokako kwa iyo. Tsopano nthawi iliyonse iye adzandiitana ine. Ine ndidzakhala wokonzeka mwachisomo cha Mulungu, kukhulupirira kuti pamene msasawu wa pa dziko lapansi udzapasuka, ife tili nawo kale umodzi ukutiyembekezera, limene tidzalowamo, limene sitingakhozenso kudzafa mwa ilo. Kodi inu mungafunirenji kudzakhala mwa ili? Osati ine ndi wanga, ife tikutuluka mwa ilo, ndipo ndine wokondwera nazo izo. Ndipo munthu wakale uyu msampha wa majeremusi omwe ife tikukhalamo, msampha wa imfa ndi zina ndi kubula ndi zowawa mmenemo ndi ukalamba, ndipo bwanji mayi ndani angafune kukhala muthupi ngati limenelo? Ine ndine wokondwa kuti pali limodzi limene likubwera, ife tili nalo thupi lomwe lomwe likukonzerera ife mu ulemerero ndipo mwansanga pamene moyo udzachoka nthupilakale ili pano mzimu wa muyaya uwo wa mulungu umene ukukhala mkatimo udzatenga ulendo wake kupita kukachisi uyo kutaliko ndipo kumeneko iwo ukakhala kwa muyaya ndi chifukwa chiyani kuti ife tifune china chake ngati ichi mayi inde bwana oo ine ndine wokondwa kwambiri kuti apo kuti alipo mulungu amene wazipanga zinthu zonse izi kukhala zomveka ndipo ife tikuyang'ana apa ife tikuona iwo ndi mthunzi chabe muli monse ife ndi mthunzi ine ndikuyang'ana apa pa nsanja ndikuona amuna amene akuyenda ndipo ine ndimayang'ana kunja pa nsewu ndipo ndimaona amuna ndi akazi omwe akuyenda wali nawo moyo komabe iwo sungakhoze kukhala moyo wenuweni chifukwa muli imfa mmenemo ndipo David anati ine ndidzayenda kudutsa mu chigwa cha mthunzi wa imfa tsopano izo zimatengera kuwala kochuluka kuti papangike mthunzi payenera kukhala kuwala kochuluka ngati ponsepo pali ndima iwo sungakhoze kupanga mthunzi mukuona iwo uyenera kukhala kuwala kochuluka chomwechi ndima kuti upange iwo kukhala mthunzi chabwino tsopano izo zimatengera mbali iti mwambali imeneyo imene iwe ukutsamirako ngati ndimuona mwamuna akuyenda mwamuna wachichepere wooneka bwino muzaka pang'ono udzaona tsitsi lake lachita imvi ndipo likuthothoka mapewa ake akugwera pansi mtsikana wang'ono wokongola atayima ali ndi nkhope yoyera yawu mulungu pa iye ndipo wayimirira ndikumatamanda mulungu ndipo ndikamadzabwerera mzaka pang'ono ndikumupeza iye ali ndi mapewa akugwa atanyamulana awiri kapena atatu chabwino mayi pamenepo izo zikusonyeza kuti muthupi limenelo muli imfa zilibe kanthu momwe ilo lilili labwino ndi momwe likuonekera lokondedwa ilo likadali ndi imfa mwa ilo tsopano ine ndimayang'ana mbali yomwe mzimu umenewo ukutsamira mmenemo ngati iwo nthawi zonse ukuyimira kuwala kuyankhula zakuwala kuyankhula zakuwala iwo udzapita ndi kuwala koma ngati iwo nthawi zonse umakhala kumbali inayo ya dziko zinthu za mdziko kukopedwa ndi dziko palibe china koma iwo udzatembenukira ku mdima pamene iwo udzafa kukalowa mu mdima wakunja kotero inu mukuona chimene ife tili ife tiyenera kukumbukira kuti ife tilikokha chimene ife tili mwachisomo cha mulungu ndipo palibe aliyense wa ife angakhoze kudzibwekerera za zimenezo ife tikhoza kungogwada mukupembedza ndi kudzichepetsa pamaso pa mulungu ndi kupereka matamando kwa iye chifukwa cha ubwino wake maife tikupeza kuti udali wonse pamene mfumu iyi inkamverera mwanjira imeneyo mulungu ankamudalitsa iye koma pamene iye anadzafika pamalo amene sanafune kukhala mu maitanidwe ake a iye mwini ndiye ankafuna kuti atenge kuitana kwa china chakenso ndiye iye anaganiza chifukwa chakuti mulungu anali atamudalitsa iye kutizo zinali zabwino iye akanakhoza kuchita zimenezo koma ndimomvetsa chisoni bwanji momwe ife timapangira kulaukitsa kumeneko motani zoyipa bwanji iwe uyenera mwantheradi uzikhalaona mtima iwe sumayenera iwe usamachite kalikonse kupatula mulungu atakulozera kwa izo ndi kuzitsimikizira izo ndi kuzivomereza izo ndipo iwe nkudziwa kuti ndi mulungu amene akuchita zimenezo kawirikawiri munthu wa mulungu mulungu amayenera kumutsitsa iye ndi kugwira munthu weniweniyo wa mulungu si anthu amenewo amene amafuna zinthu zambiri kuti achite zambiri nazo izo iwe ungavutike kudziwa zomwe iwo angachite nazo izo ngati iwo atazilandira izo mukuona koma mulungu kawirikawiri amayenera kumugwira munthu wake monga Mose ndi Paulo ndi monga chomwecho kumutsitsira iye pansi kuti akapeze ulemerero kuchokera mmoyo wake ndi kumulola iye kuti akhale wa ndende kwa mzimu woyera tsopano ife tikuzindikira kuti mfumu iyi ndi chinthu china chimene ife tikuphunzira papa Uziya kuti pamene iye anayitanidwa kumeneko ndi munthu amene anali ndi mphamvu yotenga chofukizira munthu wopatulidwira ku ntchitoyo pamene iye anamuyitanira kumeneko iye anakwiya naye iye oh bwanji chinthu chotembereredwa bwanji chimenecho chingakhale pamene munthu ayesetsa kulozera kwa munthu kuti inu mukulakwitsa ndi kutsimikizira izo kwa iye mwamawu a mulungu inu mukulakwitsa ndiyeno munthuyo chifukwa chakuti iye akudzimva mwa iye mwini kuti iye achita zomwe akufuna kuchitazo ndipo sagonjera kumawu ndiye iye amakwiya inu mukuzindikira chimene chinamuchitikira mfumu khate linatulukira pa nkhope pake pamene iye anali akadali mumkwiyo wake khate linamukantha Uziya pa nkhope ndi wansembe ndiwo anazindikira izo Ndipo ana mubonyera iye kunja kwa kachisi, ndipo iye anafa wakati moyo waukulu uja umene unayamba bwino kwambiri unakathera kukhala wakati ndi kuponyerera kunja. Ndipo ankakhala mnyumba ya yekha masiku onse moyo wake, munthu amene moyo umene Mulungu nthawi ina ankaupanga kuti uzikopa. Ine ndinganene izi ulemu, ife tili nawo amuna lero kumunda anyamata ndi amuna usinkhu wapakati, ndi wokalamba amene anayamba akuthamanga bwino, ndipo anayesetsa, ndipo anapanga chionetsero chabwino kwa Mulungu. Koma ife tikuwapeza iwo lero kunja uko zidakhwa, ndipo anashota ali kunja uko muzinazo kutali ndi ife. Ena iwo anabwelera mbuyo limodzi, ena iwo achita misala ya ndalama, ndipo ena achita misala ya akazi, ndipo ena akwatira akazi ena umwe sanali akazi awo. Ndipo ndi zinthu zonsezo ndi chitonzo chomwe chabweretsedwapo. Chipembedzo chilichonse, ife modzi sangakhoze kumutcha winayo oyipa chifukwa ndife tonse olakwa tonsefe. Kapena chipembedzo chilichonse, ife tawapezapo amuna ngati amenewo amene nthawi ina anakopedwapo ndi Mulungu, ndipo anali nako kukopa kwakukulu kwa anthu. Ndipo komabe pamene iwo anadzimvelera okha okwanira, pamene munthu apeza malo amene iye angakhoze kumakopa m'malo mwa Mulungu, yayenera kumadzichepetsa yekha nthawi zonse mowirikiza. Ndipo ife tikupeza kuti mfumu iyi inafa mwa manyazi wakati zitatero yanali phunziro kwa mneneri wa chichepereyo kuti asamayike ziyembekezo zake pa munthu aliyense, koma kuti aziyang'ana kwa Mulungu yekha. Amene iye anayamba kuyang'ana kwa munthu kukhala chitsanzo, munthu uyu analephera komabe atakhala munthu wabwino. Chotero ilo ndi phunziro kwa ife usiku uno kuti tizika malingaliro athu pa Mulungu mosalabadira kuti munthu wake uti aya iye ndikadinolo wansembe mneneri chilichonse chimene iye angakhale. Yesu woti sangalakwitse ndi ndikulakwitsa, ndipo ngakhale imfa ndi tchimo, koma alipo mmodzi yemwe ali, ndipo ameneyo ndi Yesu Khristu, iye ndi mmodziyo. Mwaichi Yesaya anaphunzira phunziro Mulungu amamulamulira munthu wake kupita kumalo. Munthu alibe ufulu woti azimilira ndi kuti chabwino, ine bwenzi ndikukhala moyo wopheka ngati ndikanakhala mtumiki. Ine ndikukhulupirira, ine ndiphunzira utumiki. Ine ndikukhulupirira, ine ndichita izi izo kapena zinazo. Ine ndikukhulupirira ngati ine ndingakhoze kutsanzira mphatso iyi imene Mulungu wapereka. Iyo ingakhoze, ine ndingakhale ndi misonkhano yokopa anthu ikuluikulu ndi zina zotero. Ife tikuona zochuluka kwambiri za izo lero. Koma pamene inu munapeza kuti Yesaya anapeza phunziro apa kuti Mulungu amamuyika munthu wake iye mwini, Mulungu amachita kuyikako, ndipo iye sanamupange konse munthu uyu kukhala wansembe, iye anamupanga iye kukhala mfumu, ndipo iye ayenera kukhala mfumu. Yesayenera ayi asamayesere. Yesaya anaphunzira apa kuti iwe usamayesere kutenga malo a munthu wina. Ndiye pamene iye anaona kuti ngwazi yake yaikulu inafika pa manyazi awa, ndipo anapita kumeneko, ndipo anakafa. Yesaya anamverera ndiye kuti pafupifupi chiyembekezo chonse cha iye chapita. Kotero iye anapita kukachisi tsiku lina kukakambirana izo ndi Ambuye, ndipo ndikumene masomphenyawo anachitikira kukachisi. Iye anamuona mmodzi yemwe iye ankayenera kuti aziyang'anapo nthawi zonse. Mukachisi iye anaona masomphenya Mulungu atakhala pamwamba pa mpando wachifumu, atakwezedwa pamwamba miyamba, ndipo ulemerero wake unali ndi iye. Masomphenyawa iye anawaona pamwamba, atakwezedwa mwamba mpando wachifumu wake pamwamba pa ulamuliro uliwonse wa pa dziko lapansi. Mulungu ndiye mmodzi yemwe iye ankayenera kumayang'anapo pamene iye anali m'masomphenya. Ndiyene ife tikuzindikira izi kuti aserafi akumwamba analakuwulukira mbuyo ndi mtsogolo mukachisi. Tsopano aserafi kwenikweni mawu a Chihebri pamenepo ndi owotcha. Iwo anali mmodzi amene ankapereka zofukizira ndi nsembe ndi dongosolo la pamwamba chabe la ngelo limene limapanga njira kwa wochimwa bola ngati pali nsembe. Ndipo aserafi awa makamaka owotcha awa anali ndi udindo wapadera. Iwo amakhala mukukhalapo komwe kwa Mulungu. Iwo ndi chimodzimodzi ndi akerubi, ndipo iwo anali kumene mukukhalapo kwa Mulungu. Ndipo pamene mneneri uyu anamverera nzimu wa Mulungu pa iye, ndipo iye anatsegula maso ake. Inu mwaona, iye anabadwira kwambiri cholinga chimenecho. Kuti pamene iye anatsegula maso ake, zinali ngati kugwa kuchokera apa kukalowa mdziko. Ngati kuti iye amalota, ndipo iye anaona mpando wachifumu wa Mulungu utakwezeka mwamba kwambiri. Ndipo kenako iye anayangʼana mukachisi, ndipo aserafi awa anala kupita mbuyo ndi mtsogolo. Kudutsa mukachisi akufula, woyera 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 ndi Ambuye Mulungu, woyera 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 Ambuye Mulungu. Ndikusintha bwanji, ndipo ndi chikoka chotani chichiyenera kuti chinali pa mneneri wachinyamata uyu. Pamene iye anaona kulephera kwa munthu, ndipo ngakhale anthu abwino amalephera, koma tsopano iye akumuona Mulungu. Ndipo iye anawaona aserafi awa. Ndipo zindikirani chophimba chapadera chimene aserafi awa anali nacho. Iwo anali ataphimbidwa ndi mapiko awiri pamwamba pa nkhope zawo, mapiko awiri pamwamba pa mapazi awo. Ndipo iwo anali akuwuluka ndi mapiko awiri. Mulungu ali pa limodzi woyera. Taganizani za zimenezo, ngakhale angelo ayenera kuphimba nkhope zawo zoyera kuti akayime mukukhalapo kwa Mulungu. Ine ndikudabwa mʼbale wanga, ine ndikudabwa mlongo wanga, ngati ife tingayangʼane pa zimenezo, pamene angelo oyera ayenera kuphimba nkhope zawo kuti akayime mukukhalapo kwa Mulungu molemekeza ndi maulemu. Koma lero ife timapeza anthu amene amadzitcha okha Khristu ngakhale alibe kulemekeza nkomwe kwa Mulungu, kapena mawu ake, kapena anthu ake, kapena utumiki wake, kapena kalikonse. Kodi iwo adzachokera kuti muchiukitsiro? Baibulo linati ngati olungama adzapulumutsidwe movutikira, kodi wotchimwa ndi opanda Mulungu adzaonekera pati nkomwe? Ndipo pamene aserafi dongoselo la pamwamba kwambiri la angelo pafupi ndi mpando wachifumu pomwe wowotcha nsembe ankayenera kuphimba nkhope zawo zoyera kuti ayime mukukhalapo kwake. Ndipo apa iwo anali. Mulungu atakhala pamenepo pa mpando wachifumu wake, ndipo akerubi awa akupita mbuyo ndi mtsogolo akufuula usana ndi usiku, woyera 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 ndi Ambuye Mulungu. Kodi inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza? Zindikirani, iwo mapiko awiri iwo ankaphimba nkhope zawo. Ndipo bwanji? Ife tikuzindikira lero kuti chifukwa chakuti anthu ali alibe kulemekeza, iwo amabwera ku chalichi, anthu amabwera ku chalichi, ndipo amadulira ndi kuseka, amayankhula, amasereula, atakhala pamene uthenga ukulalikidwa, opanda kulemekeza nkomwe, ndipo akakumana nawe pa nsewu, ndipo ndi iwe sumuyembekezera ulemu uliwonse kuchokera kwa anthu. Ife tisamachite zimenezo. Komabe izo zimasonyeza ulemu wa Chikhristu ukamayesetsa kuwalemekeza anthu, kunena kuti mawu abwino mbale kapena chilichonse chimene inu mukufuna. Ena iwo amakuwa, moni lalikani. Oh, izo ndizawamba kwambiri. Kumbukirani Yesu anati, monga inu mwachitira kwawa, inu mwachitira izo kwa ine. Iye amene andilandira ine alandira iye amene anandituma ine, ndipo iye amene amulandira iye amene ine ndamutuma amulandira iye. Onani, pamene inu mukuchitira kwa iwo, inu mwachitira izo kwa ine. Ndipo kupanda ulemu, inu mukudziwa chimene izo zili, ndizo iwo samakuzindikira kukhalapo kwa Mulungu. Dziko lakhala lawamba kwambiri, ndipo chipembedzo chadzakhala chotsika kwambiri mpaka palibe kulemekeza. Basi monga momwe izo zimakhalira nthawi zonse, ayang'anani pasilikali amenewo. Ife tikhoza kulingalira usiku uno chinali chinthu chopanda nzeru komanso choyipa kuti asilikali amenewo ayike chinsanza pa nkhope ya Ambuye wathu Yesu, kumusereula iye chifukwa chokhala mneneri, ndipo amakhoza kudziwa zisinsi za mu mtima. Iwo anayika chinsanza pa nkhope yake, ndipo ana mukazi kaiye kunja uko pa bwalo la milandu. Ndipo anatenga ndodo, ndipo anadzamuka nthanayo iye pamutu. Ndiyeno anapatsirana wina ndi mzake, ndipo anati, ngati iwe uli mneneri, losera tsopano. Tiuze ife mmodzi wa ife yemwe wakumenya iwe. Mwaona, palibe kulemekeza nkomwe. Iwo sakanakhoza kumvelera ukoma. Koma mkazi wang'ono uyo ndi chikhulupiriro chokwanira chimene chikanakhoza kukhudza chovala chake. Iye anapeza zokhumba zake. Inu mwaona, ife tiyenera kukhala, ife tiyenera kukhala ozindikira kukhalapo kwa Mulungu. Zokhudzira 5 za zing'ono izi zimene ife tikukhalamo. Ndizo dziko laling'ono chabe la ifeni. Mukuona, koma Mulungu ndizo ife timangopatsidwa izi kuti ife tizikhoza kulumikizana ndi dziko lathu lapansi. Koma zilipo zokhudzira kupitilira izo madera ena. Ndipo Mulungu nthawi zonse amakhalapo. Ngati ife tingakhoze kokha kukumbukira zimenezo, angelo a Ambuye amazinga mozungulira iwo amene akumuopa Iye. Mchipinda chino sikuno mwayima Yesu Khristu. Mchipinda chino sikuno muli magamu angelo, masauzanda iwo asonkhana mozungulira. Inu simukwaona iwo, koma inu mukhoza kumvera kukopa kwa iwo. Zikukuzani inu kuti iwo ali pano. Ngati izo sizili chomwecho, ndiye lemba sili chomwecho. Ndipo ngati lemba sili lolondola, ndiye Mulungu solondola. Baibulo linanena kuti angelo a Mulungu amazinga iwo samachoka, iwo amakhala pafupi ndi iwo amene amamuopa Iye. Yesu anati, paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana mudzina langa, ine ndidzakhala pakati pawo. Ndiye izo zimamupanga Iye mdziko limene ife sitingakhoze kuli ona, limene zokhudzira zathu 5 sizimagwirako. Yesu Khristu ali pano, alipo. Ngati ife tingakhoze kukhala ozindikira za izo. Ndipo kumbukirani, osati pano pokha, koma pamene iwe ukuyenda mu msewu kulikonse kumene iwe uli, ine amene mumadzinenera kukhala wokhulupirira ndi kuti mumamuopa Ambuye, kumbukirani, angelo a Mulungu akuyenda nanu kulikonse kumene inu muli. Iwo amapenyerera chilichonse chimene inu mukuchita, lingaliro lililonse limene limadutsa malingaliro anu, ndipo iwo amadziwa zonse za inu. Chotero, ife tiyenera kukhala wozindikira zimenezo. Ngati siti kuzindikira za zimenezo, ndiye inu mumachita mwanjira iliyonse. Chotero, anthu makamaka lero, anthu ochuluka kwambiri, sakuzindikira za kukhalapo kwa Ambuye Yesu. Ndi chifukwa chake iwo, ife tili nazo zinthu izi, zimene ife tili nazo zikuchitika tsopano. Izo sizolondola. Ngati ife titangochita monga Davide ananenera, ine ndimawayika Ambuye nthawi zonse patsogolo panga. Ine ndikuzikonda zimenezo. Ambuye nthawi zonse amakhala patsogolo panga. Mene iye akupita, ine ndimamutsatira. Ndipo ine ndimadziwa zimenezo kulikonse kumene ndikupita. Mawu ena Davide anati kuti Ambuye ali patsogolo panga. Ine sindidzakusiyani inu kapena kukutayani inu, anatero Yesu. Onani, ine ndili ndi inu nthawi zonse mpaka kumapeto kwa dziko lapansi. Iye sangakhoze kutisiya ife. Iye analonjeza kuti sadzatero. Ndicho cholinga chenicheni cha misonkhano iyi, ndicho cholinga abale anga chotengera utumiki wanga kuchoka kuzipembedzo. Ndikuyesetsa kuti ndiwalole anthu aone kuti Yesu Khristu akadali wamoyo, ndipo Iye ali pano pa wokhulupirira aliyense. Kwa chipembedzo chilichonse chimene chiti chidzamukhulupirire Iye, kapena anthu muzipembedzo zimenezo, Ambuye ali patsogolo panga. Davide anati, ndipo ine sindidzagwedezeka. Zindikirani tsopano, ndi mapiko awiri Yohana ali nawo adaphimba pa nkhope zawo kuti ayime mukukhalapo kwa Mulungu, chifukwa ndiko kumene iwo ankatumikira. Ndipo ngati iwo ankachita kuphimba nkhope zawo zoyera kuti azitumikira kwa Mulungu, kodi ndi munthu wa mtundu wanji yemwe mlaliki akuyenera kukhala? Momwe ife tiyenera kuphimbira nkhope zathu mwamanyazi. Momwe ife tiyenera kukhalira moyo Mulungu pali modzi ndi oyera. Ife tiyenera kuzindikira nthawi zonse kumakumbukira zimenezo. Kunja kwa chisomo cha Mulungu ndife ochimwa amaliseche, koma magazi a Yesu Khristu amatiyeretsa ife kuchimo. Tsopano Yohana ali ndi mapiko awiri ataphimba mapazi awo. Izo zikuimira kudzichepetsa. Like Moses. Monga Mose, Mose sana liwozidye betsa kwambiri mpaka hata kumana ndi Mulungu muchitsamba chonyeka moto chija. Koma pamene iye anaona moona kuti uyo anali Mulungu, ndipo chifukwa kuwala uku kumayankhula mawu alonjezo. Kodi inu mukuzimvetsa zimenezo? Iwo anadziwa ndipo Mose anadziwa kuti nthawi inali itayandikira ya chiwombolo ichi. Ndipo apa pakubwera chinthu cha uzimu chikutsika. Ndipo chikubwereza ndikuti ine ndikukumbukira lonjezo langa kwa Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Ndipo Mose anavula nsapato zake kudzichepetsa maziko ake, iye anavula nsapato zake. Paulo pamene iye anaona ngero yemwe uja wakuwala pamwamba pa iye, ndipo anachitcha icho Ambuye, iye anagwira mu fundi la dziko lapansi. Iye anazindikira kudzichepetsa, ine sindilinso kanthu. Nzosadabwitsa kuti Yesaya anakhoza kulira tsoka ndi ine, akuti ine ndaona Ambuye Mulungu wa makamu. Komabe anali mneneri. Ndipo komabe Paulo pokhala munthu wankulu sikolala, koma pamene iye anabwera mukukhalapo kwa Mulungu, iye anadzichepetsa yekha. Ndipo pamene Mose anabwera mukukhalapo kwa Mulungu, iye anadzichepetsa yekha, iye anali mneneri, iye ankalemekeza Mulungu mawu. Zindikirani Yohane Mbatizi, pamene Yohane anayima pa gombe atatha kuwabatiza anthu, ndipo anayang'ana kunja, ndipo anaona kuwala komweko kukutsika kuchokera kumwamba, iye anafuwula, taonani mwana wa nkhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Ndipo pamene iye anadzichepetsa yekha, ndipo Yesu anatulukira kukalowa m'madzi pafupi ndi iye. Tsopano apa pali funso lomwe ndinafunsidwa ine tsiku lina. Izo zikhoza kubwera m'malingaliro anu. Pamene Yesu anayenda kukalowa m'madzi, ndipo Yohane anati, ine ndikusowa kuti ndibatizidwe ndi inu, ndipo bwanji inu mukubwera kwa ine? Tsopano mʼbale wanga wakale wa Chibaptisti, Dr. Roy Davis uja ankakonda kundiwuza ine. Iye anasanjika manja ake pa ine pamene iye anandidzoza ine mu mpingo wa Missionary Baptist. Iye anati, Bire, chachitika ndi chiyani? Ine ndinamufunsa iye za zimenezo. Iye anati, apa pali chimene chinachitika. Inu mukuona, Yohane anali asanabatizidwepo iye mwini. Chotero Yesu anamubatiza Yohane. Ndiyene Yohane anatembenuka ndipo anabwerera nakamubatiza Yesu, chifukwa Yesu sakanakhoza kumubatiza Yohane iye asanabatizidwe. Chabwino, ine ndinkaganiza izo zimamveka bwino. Koma tsiku lina pafupi zaka ziwiri zapitazo, uko munkhalango kumene ine ndinali nditakhala, Mzimu Woyera anadzatsika kuwala. Ndiyene ine ndinaona chimenecho chinali pamene iye anachiulula icho. Tsopano apa pali chimene icho chili, mwaona? Apo panali anthu awiri ofunika kwambiri pa dziko lapansi. Apo panali Yohane mneneri, apo panali Yesu Mesiya. Ndipo iwo awiri, mwamuna amene anali nawo uthenga watsikulo, anakumana maso ndi maso m'madzi, pamene maso awo anayang'anizana wina ndi nzake. Ndipo Yohane modzichepetsa anati, ine ndikusowa kubatizidwa ndi inu, ndipo chifukwa chiyani inu mukubwera kwa ine? Yesu anati, balola kuti izo zikhale chomwecho, ndiko kulondola. Koma icho chikutiyenera ife, kapena izo ziyenera kwa ife. Behooveth amatanthauza kuyenera. Ndikoyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Chifukwa chiyani Yesu pokhala Mulungu, Yohane pokhala mneneri? Mwansanga, Yesu anadziwa pamene iye ananena kuti Yohane pokhala mneneri kwa yemwe mawu ankabwerako, ankadziwa kuti iye akanadzamvetsa izo, chifukwa nsembe molingana ndi lamulo inkayenera kuti itsukidwe iyo isanaperekedwe. Ndipo Yesu ankayenera kuti abatizidwe asanaperekedwe. Iye anati, balola kuti izo zikhale chomwecho tsopano. Uko nkulondola, pakuti kotero zikutiyenera ife, kuyenera kwa ife kukwaniritsa chilungamo chonse. Oh, ngati ife tingakhoze kutenga izo ngati mutu kwa maminiti pang'ono, zomwe ife tikuziona lero, monga okhulupirira mukuwala muola limene ife tikukhalamo, ndikoyenera kwa ife kuti tikwaniritsa chilungamo chonse. Izo zikukhala kwa mpingo wa Pentecoste kuti ife tikwaniritse chilungamo chonse, poona kuti ife tinayitanidwa ndi Mzimu Woyera. Ndizosayenera kuti ife tidzilekanitse tokha kwa abale ena. Ndizosayenera kuti ife tizidzipanga tokha chipembedzo, ndipo sizikhala ndi china chochita ndi mʼbale wathu yemwe walandira Mzimu Woyera mofanana ndi momwe ife tinachitira. Izo sizikuyenera kwa ife pamene tikumuona Mulungu akuyenda ndi kumachita ndi kuchita ndendende zomwe iye ananena. Ndipo chifukwa munthuyo siwolumikizana ndi bungwe lathu kuti ife timachita moyerekedwa, zimenezo ndi zosayenera. Izo sizolondola. Ife tiyenera kukhala Khristu, ife tiyenera kukhala njonda, ife tiyenera kukhala anthu oopa Mulungu ndi amuna, ife tiyenera kukhala wokonzeka kukafikira tsidya linalo ndi kumupatsa munthu aliyense chanza ndi kutambasulira bulangeti kumbali yake ya bedi aponso. Inde, pakuti zikutiyenera ife kukwaniritsa chilungamo chonse. Tsopano ife tikudziwa. Izo zinali chifukwa chakuti iye anali nsembe, ndipo Yohane anadziwa izo chifukwa iye anagona kuwala kuja pa iye. Ndipo Yohane anadzichepetsa yekha kokhala munthu wankulu kwambiri mpaka ola limenero. Koma pamene iye anawaona Ambuye Yesu wankulu uyu akubwera, iye anati, ine ndikusowa kuti ndibatizidwe ndi inu. Koma pamene iye anamuuza iye izo zikutiyenera ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse, ndiye Yohane anatembenuka akudziwa monga wantchito wa Mulungu, monga mneneri yayenera kukwaniritsa mawu a ola limenero, chifukwa iye ankadziwa kuti iyo inali nsembe, iye anali atangone na chomwecho. Hapo pakubera mwana wa nkhosa wa Mulungu, mwana wa nkhosa wa nsembe yemwe ati achotse machimo a dziko lapansi. Ndipo mwana wa nkhosa ankayenera kuti atsukidwe mu mphika iye asanaperekedwe kwa wansembe. Amen. Ndikoyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse pamene inu mutenga pa dzina la Yesu Khristu. Mulole mwamuna kapena mkazi aliyense amene atenga dzina la Yesu achoke kutchimo. Kuvomereza kwathu lero kwayamba kumabwera monga ngati ine sindikudziwa chiyani, mwambi wina kapena china chake. Ife timapita kumeneko ndikukapemphera pemphero pafupifupi utali wa maminiti awiri, ndipo ndikudzukapo ndikachita china chake cholakwika ndikunena kuti, oh Ambuye, ino mukudziwa ine sitimafuna kuti ndiite zimenezo, koma haleluya, ine ndili bwino. Nkumapitirira, ayi sindizo zimenezo mbale. Inu mwenera kukhala wachisoni mwa Mulungu, inu mwenera kuchivomereza chinthucho, inu mwenera kuchikonza icho, inu simungakhoze kuchita izo. Yesu anati, pamene inu mupita kuguwa mukakumbukira kuti mbaleyo ali ndi kanthu kotsutsa inu, mupite kwa iye choyamba, inu musanadzapereke mphatso yanu pano, mukayanjanitsidwe ndi mbaleyo. Mukuona ndichotiyenera ife kwa ife kuti ife tikwaniritse chilungamo chonse. Ndipo akazi inu atsitsi lalifupi lodula, kodi inu mukudziwa chiyani? Ndichoyenera kwa inu kuti muzilola tsitsi lanu lizikula ndi kumachita ngati dona. Inu amene mumavala kabudula, achotseni iwo, zivalani madiresi. Ndichoyenera kwa inu kuti inu muzichita monga Khristu. Ndiko kulondola chifukwa Baibulo linati izo nzolakwika, mkazi sayenera kumachita zimenezo. Ndipo amuna inu amene mukusuda ndudu, izo nzosayenera. Ndipo amuna inu amene mumawalola akazi anu kumachita zimenezo, ndiye kumati kuti ndinu ana a Mulungu. Mwamuna lalikulu, lumbiriro lalikulu limene limatengedwa pa mwambo wa chikwati, chikondi, ulemu ndi kumvera linapita mu America. Mkazi amakhala ndi ufulu woyambirira kupita chabwino kuli konseko, ya amakhala ndi ufulu woyambirira kupita. Baibulo linati iye akanadzakhala nazo izo mwanjira imeneyo. Amanena kuti akazi ndi oyendetsa mosamalitsa kwambiri omwe ife tili nawo mdziko muno. Izo nzolakwika. Mwana wanga ndi ine, timatulutsa fukoli mbuyo ndi mtsogolo, timasunga kalembera. Ndipo nthawi iliyonse pakakhala chomwe ife timachitcha kujejemetsana pa nsewu, ngati ali mwamuna ife timayika icho pansi pa mwamuna, ndi mkazi pansi pa mkazi. Ndipo pansi pa kujejemetsana 300 kudutsa fukoli pamakhala 281 akazi amenewo. Kodi zawozo anazitenga pati chifukwa cha maripoti omwe anaperekedwa? Ndithudi apolisa amenewo sangawagwira akazi ooneka bwino amenewo ngatiwo atenga nambala ya foni, iwo sangawamange iwo. iwo amawasiya iwa zibida ndipo ndiyo chifukwa chake inu mukuona ilo lasanduka dziko la Gazi. Bible linati izo zikanadzakhala manjira imeneyo ndende chotelo mlaliki baguwa ali basi mafufudi chinthu chomwecho yamachita mantha kunena chilichonse chotsutsa izo. Koma ndichoti enera ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse izo ziyenera kunenedwa pena pake. Iwe sumangana pakutchuka kwanu ndi kutchuka pano iwe ndi wandende wa chikondi kuthenga wa Yesu Kristu ndi nsowoka kamizidwa ndiwe wandende kwa iye ndipo iwe sunganene china chilichonse koma chimene mzimu oyera ukunena ndi kulalikira chinthu chimene chili cholondola londola iwe umakhala wandende wa chikondi kwa iye ndiye iwe sumasamala chomwecho chili iwe umayenera kukwaniritsa chilungamo chonse. Mtumiki ayenera kuyankhula zimene ino andachi Pentecoste makamaka amene mumadziwa bwinoko husiana ndi kuti izo zizipitirira monga chomwecho. Tsopano kuno nthawi ina kale munthu wankulu wotchuka anabwera kwa ine anati bwanji nosawasiya akazi amene wokha anati bwerani kuno ine ndikufuna kuti ndisanjike manja pa inu ndikukupemphererani inu kuti muzipitirira ndikumangopempherera wodwala anati bwanji anthu amakutengani inu ngati mneneri. Ine ndinati ine sindinayambe ndanenapo kuti ine ndinali mneneri. Iye anati koma anthu amakutengani inu monga choncho anati inu mukuyenera muziwaphunzitsa anthu amenewo momwe angapezere mphatso zazikulu zauzimu. Ine ndinati ndilo lomwe lili vuto ndi mpingo lero. Anati osati kuwawuza iwo zakutula tsitsirawo ndi izizo zinazo ine anati inu muyenera kumawaphunzitsa iwo zinthu zazikulu zapamwamba. Ine ndinati ine ndingakhoze bwanji kuwaphunzitsa iwo algebra pamenewo sangaphunzire nkomwe ma ABC awo. Ukonkulondola iwe umayenera kuyambira pena pake kotero umapita pansi ndipo umakamanga chomakwera musadzesere kuyambira pamwamba inu mulibe maziko aliwonse ndipo ndilo limene lili vuto ndi zimenezo lero abale iwo samatenga ichi izo zikutikakamiza ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Zindikirani angelo awa tsopano ndipo Yohane mbatizi Paulo ena osiyanasiyana pamene iwo anaona ulemerero wa Mulungu uja ndikuwala kuja iwo anagwadira kwa iwo iwo inde iwo analemekeza iwo chifukwa chakuti iwo ankadzichepetsa okha ndipo angelo awa mpakana amene amatumikira mukukhalapo kwake anaphimba mapazi awo ndi kuphimba nkhope zawo. Oh my, tsopano zindikirani mwansanga tsopano iye anali nawo mapiko ena awiri ndipo mwaichi iye akanakhoza kudzika yekha mukuchitapo. Tsopano ndi wantchito wenu yeni bwanji amene wa Mulungu amadziwa amamusonyeza neneri momwe wantchito wake wokonzeka ayenera kukhalira kodi wantchito wokonzekera ayenera azikhala chotani. Tsopano antchito awa amayang'ana pa iye anali atayang'ana pa munthu pa dziko lapansi apa ndi kuona kulephera kumene iye anapanga zitatero Mulungu anamuonetsa iye ufumu kumwamba mpando wachifumu ndiye modzi wati uziyang'anapo ndiye iye anamusonyeza iye chimene wantchito weniweni ayenera kukhala yemwe ankatumikira mukukhalapo kwake ndipo apa panali aserafi awa ndiye anaphimba nkhope zawo zoyera anaphimba mapazi awo ndipo ndi mapiko awiri wanapita mukuchitapo molemekeza modzichepetsa ndipo ndikumagwira ntchitoyo. Amen. Ngati ameneyo si wantchito wovala bwino ine sindikudziwa chomwe chili wolemekeza wodzichepetsa ndipo akugwira ntchito. Oh my, ine ndikukuwuzani inu monga mkazi wang'ono pa chitsime pamene iye anazindikira mphatso ya Mulungu ija ndipo munthu uyu amene anayankhula anali mesiya izo ndithudi zinamuyika iye mukugwira ntchito mwansanga ndithu. Iye anayiwala za mtsuko wake wa madzi iye anathamangira mu mzinda akuti bwerani mudzamuone munthu yemwe wandiwuza ine zinthu zomwe ine ndazichita kodi uyu si mesiya yemwe. Oh, analowa mukuchita kotani iyeyo. Petro pamene anamutenga iye pa mawu ake monga ife tinali kuyankhulira mawu uno kunja uko mungalawa kodi inu munazindikira pamene Petro anatenga mawu ake ndipo anagwetsera ukonde pansi menemo ndipo anagwira kulemera kwakukulu kwa nsomba unyinji wa nsomba mwansanga Petro anasiya ukondewo ndipo analowa muchipatacho Iye asana jide zimenezo, yana kwa bansi, pa maso pa mbuye, ndiba anati, chokani kwa ine o mbuye, ndine muntu o chimwa. Gada amene osima o mwe o monga, amene Yesaya nenerana nena, soka ndi ine, pakutine ndawaona mbuye mulungu, ndipo ndine muntu wa midomo yonyansa. Kodinu simu kuona chimene kukalapo kwa mbuye kumachita kwa okrubilira eni eni, ife siti mafuna nkomwe kuti tivomereze. Ife timangofuna kunena kuti chabwino ndifachi Pentecoste, ndifa Baptist, ndifa Presbyteria, mkumapitirira abe ndi moyo. Koma weni, wanchito wa Mulungu woyitanidwa, amadzichepetsa yekha mukukhalapo kwa Mulungu. Iye sama watsutsa iwo. Taona ana amene anka mutsutsa Ambuye Yesu. Anala Farisi mipatuko. Iwa anali omwe anka mutsutsa iye. Koma munthu amene anali wofunitsitsadi kukhala mtumiki wake anadzichepetsa yekha ndipo analowa mukuchitapo. Yesu anati, inu mudzanditsatira ine ndipo ine ndidzakupangani inu asodzi a anthu. Amene iye anaona kuti amene anali ndi Mulungu iye anapita mukuchitapo. Munthu wakhungu yemwe anachiritsidwa. Baibulo linanena kuti iye anamwaza kutchuka kwake kudutsa dziko lonsero. Yana lowa mukuchitapo pamene yana peza kuti Mulungu anali ndi womuyimira kuno pa dziko lapansi. Amene akanakhoza kutsegula maso a munthu wakhungu ndi kupita kozungulira akuchitira umboni kupereka matamando kwa Mulungu. Ndipo Afarisi anamugwira iye. Ndipo chimene chikanati chikhale kwa iye. Ndipo monga ine ndinanena mawa uja, kwanji yanati ine sindingakhoza kufotokoza kutsutsana theology ndi inu, koma chinthu chimodzi ichi ine ndikuchidziwa, momwe ine nthawi ina ndinali wakhungu, ine tsopano ndikupenya. Yanalowa mukuchitapo ndithudi chifukwa iye anali atamwaza kutchuka kwake kulikonse. Ndipo nthawi zina mwina mwake sindinu mtumiki kumwaza kutchuka kwake, koma moyo wanu udzamwaza kutchuka kwake ngati inu mungokhala moyo woyenera. Anthu osauka pa Pentecoste gulu lija la asodzi ndi okhometsa msonkho ndi ena otero okhala ndi ntchito zonyozeka. Iwo anapita kumeneko pa lonjezo la Mulungu, ndipo iwo anakadikirira muchipinda chapamwamba kwa masiku 10. Ndipo mwadzidzidzi kunamveka mkokomo wochokera kumwamba ngati mphepo ya mkokomo inadzaza nyumba yonse imene iwo anakhalamo. Ndipo iwo anachitapo kanthu chifukwa chakuti iwo anali ataona lonjezo la Mulungu likuonetseredwa. Ilo linatsimikiziridwa kwa iwo lonjezo la Mulungu, ndipo ilo linawayika iwo mukuchitapo. Pamene lonjezo lake linakwaniritsidwa, ilo linawayika iwo mukuchitapo. Nzanga, ine ndinene izi, zimene ife taziona muchaka cha thachi kapena ziwiri mu ufumu wa Mulungu, ziyenera kumupangitsa mkhristu aliyense wobadwanso mwatsopano kulowa mukuchitapo. Koma chinthu chake ndi chakuti ife siti machilemekeza icho kuzindikira kuti ndi Mulungu. Ndife ife timangochita chidwi pang'ono. Ife timafuna kuona zinthu zazing'ono ndi kupereka kumverera. Ife timakonda kumva bwino. Ife timakonda kuchita zinthu izi. Koma pamene zifika pakulemekeza kwenikweni izo ndi kuzikhupirira izo ndi mtima wathu wonse, izo zimatiyika ife mukuchitapo. Chabwino pamene ngelo anakumana ndi Mariya mawa amenewo pa njira yopita kuchitsime ndipo anamuza iye kuti adzakhala ndi mwana wosadziwa mwamuna, izo zinamuyika iye mukuchitapo. Iye anapita mofulumira akuwuza aliyense kuti adzakhala ndi mwana wosadziwa mwamuna. Iye sanasamale zimene zinkatanthauza pa zimene anthu ankanena. Iye anali atakomana naye ndi mngelo wa Mulungu, ndipo izo zinamuyika iye mukuchitapo. Iye ankadziwa kuti mzimu woyera unali pa iye ukulenga mwa iye moyo. Oh, ngati ife tikanakhoza kokha kuzindikira chimenecho kuti mzimu woyera uli pa ife ukulenga mwa ife chikhulupiriro kuyesera kuti udzionetsere yekha mu njira zambiri zosiyanasiyana ndi mphatso kuti alenge chikhulupiriro cha mpingo wokwatulitsa. Izo ziyenera kuchita ife mukuchitapo kanthu, koma ndikudabwa ngati ife tikungozichita izo momwe iye ankafunira ndi mwaulemu ndi modziyepetsa. Lawira moto masiku otsirizano liyenera kuyika mpingo zonse mukuchitapo izo zikutsimikiziridwa zizindikiro zakudza kwake zili pafupi Israeli wabwerera kudzikola kwawo Yesu anati amene mtengo wankulu udzaphuka masamba ake mbado amenewo sudzatha mpaka zinthu zonse izi zidakwaniritsidwa amene Israeli akubwerera kudzikola kwawo ndi kukakhala fuko mbado amenewo udzaona kudza kwa Mesiya Ine ndinalandira chidutsa chochokera kwa Rabi mu Palestine tsiku lina chinali chokhudza kwambiri kuli mpesa waung'ono chaka chino wamela mu Palestine umene sunaonekere kumeneko kwa zaka ma hundred ndipo izo zinanenedweratu ndi Ayuda kuti amene mpesa umenewo udzakula kachiwiri Mesiya adzakhala ali pa njira yake amuna nzera amene anabwera kuchokera uko ku Babiloni ndipo iwo anali kuphunzira za nyenyezi Yohana laka CD ndipo pamene iwo ankawerenga nyenyezi Yohana ona nyenyezi zitatu izi zikufola nyenyezi ya Hamu, Shemu ndi Yafeti zimene iwo anabadwira pansi pake ziwiri munzere ndipo iwo anadziwa okhulupirira a sayansi amenewo ankaona zolengedwa zakumwamba momwe izo zinkayendera ndipo pamene iwo anaona nyenyezi zimenezo zikubwera munzere pa Yerusalemu pakuti ngati iwo anali ku Babiloni iwo ankayang'ana molunjika kumene cha ku Yerusalemu chakumadzulo kuti azione izo ndipo pamene iwo anaziona izo zikubwera umo iwo anadziwa kuti pamene nyenyezi zimenezo zibwera mu mzere ina ndi nzake Mesiya anali pa dziko lapansi ulemerero ndipo pamene ife tikuona Israeli yakupita kwawo ndipo mzimu woyera ukutsanuliridwa mipingo nkhani zaikumeniko zakuyendera limodzi ndi bungwe la mipingo ndi zinthu ndi Chiroma Katolika ndi Chiprotestanti kugwirizana limodzi Mesiya adzabwera kudzamutenga mkwatibu wake ndipo Mulungu akutumiza mphatso kuti adzayesere kulenga mwa ife chikhulupiriro chimene chidzatichotse ife pano tsiku lina kupita mu mkwatulo kuchiritsa odwala kutsekula maso akhungu kuukitsa akufa zizindikiro zazikulu mwamba kumwamba angelo akubwera mukuundana ndipo asayansi akuyang'ana pa izo aneneneratu miyezi izo zisanachitike ndi zimenezo pamenepo ndi zimene zili mu magazini anawuzidwa miyezi izo zisanachitike angelo 7 anatsika pansi ndipo anati vumbulutso la thunthu la chinsinsi cha zizindikiro zisanu ndi chimodzi cha Mulungu chidzafutukulidwa ndipo apo izo zinali ndendende basi monga iye ananenera ananeneratu izo zisanachitike ndipo iwo anayang'ana kozungulira iwo anapeza mitundu yonse yazooneka zachinsinsi ndipo anazitcha izo zauzimu za mtundu wina wake iwo amazitcha izo mbale zowuluka zizindikiro zoopsa mu mlengalenga pa dziko lapansi zizindikiro zolozera kwa ife kuti kudza kwa Ambuye Yesu kwayandikira tsopano mpesa waung'ono wamera Israeli ndi fuko lake lomwe iye ali ndi fuko lake lomwe mbendera yake yomwe nyenyezi yakale yansonga sikisi ya Davide mbendera yakale kwambiri pa dziko lapansi ikuwuluka kachiwiri kwa nthawi yoyamba kwa pafupifupi zaka 2500 iwali ndi ankhondo awo iwali ndi ndalama yawo iwali pafupi akuimiridwa mu United Nations iwo ndi fuko kwa nthawi yoyamba kwa zaka 2500 ndipo pamene iwo anali kusonkhanira mkati ine ndili nayo tepi ya izo chithunzi ife timaitcha iyo maminiti atatu pasanafike pakati pa usiku ndipo mmenemo iwo anawafunsa Ayuda awa akuwabweretsa iwo mmenemo okalamba pa msana wawo atawabereka iwo iwo amati kodi inu munabwera ku dziko la kwanu kuti mudzafe ayi ife tikubwera kudzamuona Mesiya amen amene inu muwaona mafunso amenewo iwo ndi kalendala ya Mulungu Mesiya ameneyo akukonzekera kuonekera oh man ife tiyenera kukhala wodzichepetsa momwe ife tiyenera kukhala olemekeza momwe ife tikuyenera kukhala tili mukuchitapo kuyesesa kuti tiupulumutse moyo uliwonse umene ife tingathe kumwaza mbewu kuchokera kumanja kupita kumanzere Ndikuchita chili chonse chimene ifeti ngathe. Koma mʼmalo mwake ifeti mati ulemelero kwa Mulungu. Ine sindikumvelera ngati ndipite usiku uno. Ine ndikukhulupirira chabwino. Ine ndikukhulupirira. Ine ndikhala ku nyumba ndikumaonera kuwulutsa kwabwino uku usiku uno. Ndi msonkhano wa mapemphero. Koma mpingo gone wa Laodikaya wolemera. Oh my. Ndi zimenezo tu pamenepo. Izo ziyenera kuchika ife mukuchitapo. Ife monga neneri taona kutulukira kwa kudzikweza okha zipembedzo. Ife tikuziona ndendendelero mu mpingo zomwe zachitika monga Yesaya anaonera. Yana mwona munthu akulemekezedwa ndi Mulungu. Koma ife tinamwona iye. Iye anamwona iye akudzikweza yekha ndipo anakanthidwa ndi khate. Ife lero ife tikuona chinthu chomwecho chazipembedzo zodzikweza zokha. Ife ndife wamkulu kwambiri wa gululo. Ife tili nawo pamembala ambiri kuposa ena onsewo. Kudzikweza yekha kuona khate lakusakhulupirira likuwakantha iwo ndipo iwo aponyerera kunja. Ndiye ife tikanayenera kuyang'anira masomphenya ochokera kumwamba omwe angationetse ife Yesu Khristu pakati pathu mawu ake olonjezedwa kuti iye akanadzachita izo. Inde Bwana kukopedwa osati ndikachitide kena kopangidwa ndi munthu koma kukopedwa ndi Mulungu mwini wake. Ife tikuwapeza iwo monga Uziya anataya kugwira kwawo pa mawu chifukwa iwo anasinthanitsa izo ndi tizikhulupiriro. Kuyesetsa kudzipanga okha monga Uziya wakale. Kuyesetsa kutenga malo audindo wawodzozedwa kuseri kwa nsanja ndi kukana mawona Mulungu. Iwo alibe nso ntchito kumbuyo uko kuposa momwe Uziya anachitira muzimenezo pafupi ndi guwa limenelo ndi zofukizira. Munthu amene amadzinenera kuti ndi Mkhristu ndipo nkumakana zoona za mawu alibe nso ntchito pa guwa kuposa zomwe Uziya anali nazo izo ndi chofukizira chimenecho. Munthu amene amadzinenera kuti anabatizidwa ndi mzimu woyera ndi wodalitsidwa ndi Mulungu ndipo nkuyimirira ndi kulikana Baibulo limenero ndi choonadi cha ilo wasinthanitsa ilo ndi kachikhulupiriro kapena china chake. Iye wangokhala wodzaza ndi khate la tchimo ndi kusakhulupirira monga Uziya anachitira. Iye anachotsedwa pa udindowo koma iwo amayesetsa kuti akwaniritse udindo umenewo mwalunta. Ndine dokotala PhD LLD zakuti ndi zakuti. Onani, iwo amayesetsa kutenga zimenezo ndi kulimbikira maphunziro akudzoza kwa mzimu woyera. Inu mukuona chotero munthu akhoza kutenga Baibulo limenelo ndipo bungwe lina likulu likhoza kuzifotokoza izo ndi kuzigawanitsa izo ndi kuzika izo apa ndi kuzikonza izo kuti zizioneka zabwino kwambiri kwa inu. Zimenezo ndi luntha. Zimenezo ndi chifukwa chakuti anaphunzira ndi kuphunzira zangodya izi ndi zinthu momwe angazikire izo pamodzi. Koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake. Pamene Mulungu abwera pansi mu mawu ake iye samangowayika iwo pamodzi. Iye amaonetsera iwo kunja uko ndi kuwapanga iwo amoyo ndipo amawavomereza iwo ndi kuwatsimikizira iwo kuti ndiwo choonadi. Ndicho choonadi cha mawu. Ndi pamene Mulungu mwini wake atero. Masomphenyawo anamukhudza mneneri. Oh, kukhudza kumene masomphenyawo anachita pa iye izo zinamupangitsa mneneri uyu. Tsopano kumbukirani yanakhala kuyang'ana pa munthuyo. Koma pamene iye anadzaona china chake chenicheni iye anali ataona moyo woyera wa munthu. Iye anamuona iye akulephera. Iye anamuona iye akutenga khate ndi kufa. Inu mukuyang'ana pa chinthu chomwecho muzipembedzo zanu. Inu mukuona kumene aliyense wa iwo wapita. Tsopano kusuntha kwakukulu kwa ekumeniko uku ngati mpingo suli mukusuntha kwa ekumeniko uku mu nthawi ya zidzidzi mpingo umenewo sudzagwiritsidwa ntchito ngati mpingo. Ndipo palibe mtumiki adzakhoze kutumikira kwa aliyense yadzaphedwa pochita zimenezo. Ngati iye atumikira mdalitso uliwonse kwa anthu akunja iyeyo ali ndi kusuntha kwa ekumeniko. Ndizo ndendende muzolembedwa lero ndi achilutera. Ine ndayiwala dzina lake. Maona ndiko kulondola chali chijanu simungakhoze kupembedziramo. Ijo chidzasandutsidwa mosungira mozinthu. Ona ni chiremba cha chirombo chikuyamba kugwira ntchito ndipo ife tikuyangana pa icho nthawi o izo ziyenera kuyika mpingo mukuchitapo ndithudi izo ziyenera kutero. Penyani zotsatira za masomphenya tsopano zomwe izo zinachita kwa mneneri izo zinamupangitsa iye atatha kumuona munthu ameneyo ndi kuona izo zikulephera anamuona Mulungu atamugwira munthuyo ndipo akuchotsedwa kwa iye ndipo anamukantha iye ndi khate. Enako iye anatsikira kukachisi kuti akati, Ambuye Mulungu, ine ndikudziwa inu ndinu Mulungu, ndipo ine ndakhala ndikuyang'ana chinthu cholakwika. Ndipo kenako Mulungu anamusonyeza iye masomphenya. Ndipo sati kokha masomphenya, koma masomphenyawo anatsimikiziridwa, chifukwa pakati pawo panali serafi akuwulukira chambuyo ndi mtsogolo. Ndipo ngakhale liwu lawo linagwereza nyumbayo, pamene ilo limabwera pamodzi msanamira za iyo. Ndiyeno onani, yana ona china chake jeni jeni, ndipo komabe, yana li neneri, yana li a, ne, neneri, ndiye mwe mau, ama bwera ako. Koma yana li asana pideko kudelarina, kukosa zomwe yana li kuyanganapo, wazi yake, Uzia, akuyangana babusa a, muntu wankuru. Ndipo pamene iye anaona kulephera pamenepo kwa mawu ndipo anaona mawu akumudzudzula munthuyo chifukwa iye anali akutenga udindo umene iye analibe nawo ntchito kuti akhalemo ndiye chinadzachitika ndi chiyani. Iye anayang'ana mwamba ndipo iye anawaona Ambuye. Kodi inu mungakhoze kuwerenga pakati pa mizere? Kodi inu mukukhoze kuona zimene ine ndikunena tsopano? Ambuye Yesu amene analonjeza monga izo zinali masiku aloti, chomwe chonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Mulungu yemweyo amene analemba Baibulu anati Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo iye anati, iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndikuzichita, iyenso adzazichita. Kodi inu mukumvetsa zimene ine ndikutanthauza? Ndiye munthu wa mtima woona uja anaona ulemerero wa Mulungu. Iye anawuona iwo ukugwira ntchito ndipo iye analira monga wochimwa ndipo anavomereza yekha kuti anali wochimwa. Iye anali asanaonepo chilichonse chonga chimenecho chenicheni chomwecho kale iye anavomereza kuti iye anali wochimwa. Ndiye chinachitika ndi chiyani? Pamene neneri anali atakonzeka kuti avomereze ndiye panadzabwera kuyeretsa kwenikweni. Mpaka anthu atakonzeka kuti avomereze palibe chifukwa chokhalira ndi misonkhano ya machiritso iyi. Ngati inu mutawulula machimo anu, kuvomereza kusakhulupirira kwanu, kuvomereza zinthu zimene inu mukulakwitsa, pamenepo Mulungu akhoza kuchita china chake. Koma mpaka patakhala kuvomereza, pamenepo sipangakhale kuyeretsedwa. Ndipo mwansanga pamene Yesaya anati, watsoka ndi ine, ndine munthu wa milomo yonyasa, ndipo ine ndikumakhala ndi anthu a milomo yonyasa, zitatero panadzabwera kuvomereza kuti ndiye panadzabwera akerubi ndi moto. Kodi inu mukuzindikira Mulungu sanagwiritse ntchito seminari kuti amuyeretse nayo iye? Iye sanagwiritsepo ntchito abuku la malamulo kuti amuyeretse nalo iye? Iye anamuyeretsa iye ndi moto. Mulungu nthawi zonse amawayeretsa ntchito ake pamene iye wakonzeka kuti awayike iwo mu ntchito mwa mzimu woyera ndi moto. Mulungu amayeretsa ndi moto osati ndi mabuku, osati ndi maphunziro, osati ndi lingaliro la luntha, osati ndi chipembedzo. Komapo gwiritsa ntchito moto wa mzimu woyera, Mulungu amamuyeretsa wantchito wake. Ndiye zindikirani ndiye kutatha kuvomereza, kutatha kuyeretsedwa, ndiye panadzabwera kutumidwa. Ndiye panali kutumidwa atatha kuvomereza ndi kuyeretsedwa, ndi pamene Yesaya woyera anamuyankha Mulungu ndipo anati, ndine pano, nditumeni ine. Yatatha kuyeretsedwa, kuvomereza, kuyeretsedwa ndi moto. Ndiye Yesaya woyera uja anali wokonzeka kugwira ntchito. Iye anali wokonzeka kuti akhale chitsanzo. Iye anali wokonzeka kuti awonetsere moyo wake kuti ena akhoze kukopeka ndi iye. Koma kufikira iye atavomereza izo, kufikira iye atayeretsedwa, ndiye kuti iye anali chikoka chosauka kwambiri monga chidole cha mfumu. Tsopano iye wayeretsedwa, tsopano iye wavomereza, ndipo wayeretsedwa, ndipo wayikanidwa, ndipo atumidwa kuti akhale kare meneri. Ndipo Mulungu anamulola iye alembe Bible lonse. Mumabuku 66 ya Bible. Ilipo mitu 66 ya Yesaya. Yakuyambira mu Genesis pakati pa buku. Panadzabera Yohane Mbatizi. Ndipo akupita mpaka mulamuliro wa zaka chikwi. Mu Yesaya 65 ndi 66. Ndipo kulondola chivumburutso. Yana lemba kufotokoza konse kwa Baibulo. Chifukwa chiyani? Chifukwa yana dzijepetsa yekha pamene yana ona kukhalapo kwa Mulungu. Kodi yana chita chiyani? Ndipo ake atatha kuchita zimenezo, ndipo anadzijepetsa yekha, ndipo anayeretsedwa, ndipo anayikidwa pambali, ndipo anayeretsedwa, ndipo anatumidwa. Iye wakopa mamiliyoni anthu. Apa pali bukhu lake, apa pali zolemba za Yesaya, zomwe zakopa anthu kuyambira nthawi imeneyo mpaka pano. Chikoka chake chikupitilirabe. Bible linati ntchito zawo zimawatsatira iwo monga nzimu oyera unamuuza Yohane pachivumburutso kapena pachisumbu cha Patimo. Iwe uyenera kuneneranso pamaso pa mafumu ndi mafuko ndi anthu. Buku la chivumburutso likuneneratu. Iwo amapuma kuzolemetsa zawo koma ntchito zawo zimawatsatira iwo. Chikoka chawo chimene wana linacho chikuwatsatirabe iwo. Mukona ndithudi izo ziri. Ndipo tsopano lero ife tikupeza chinthu chomwecho zikoka. Ife tiyenera kukopa. Ife tisanayambe kukopa. Ife tiyenera kumuzindikira Mulungu. Ife tiyenera kukhala oyera. Ife tiyenera kukhala odzichepetsa. Ife tiyenera kuzifikitsa tokha pansi ndi kudziwa kumangolingalira ndi kumadziwa momwe iwe uliri wang'ono. Inu sindinu kanthu, ine sindine kanthu, ndipo palibe wa ife ali kalikonse. Koma iye zonse, iye ndi woyenera matamando onse. Oh, mwana wa nkhosa wa Mulungu. Chimene ife tikusowa ndi kubwerera ku kachisi. Ife tiyenera kubwerera ku guwa la nsembe la Mulungu ndi kupanga guwa mʼmitima yathu yomwe. Kumene ife tingakhoze kudzipereka tokha. Ndiyeno nkumuona Ambuye Mulungu wa makamu akubwera pansi masiku otsiriza ano ndi kuchita zomwe iye anachita pamene iye anali kuno poyamba. Ndiye inu mudzamvetsa zimenezo ndipo mudzafuula watsoka ndi ine.
When the voice of God said, "Who'll go for us?" Then he answered, "Master, here send me." Is that
Ndikulondola uko? Tiyeni timbe iyo.
Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer me. Speak, my Lord. Speak, my Lord, speak and I will answer. Lord, send me.
Detserani abwenzi.
Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Now speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
Kodinu, mukumukonda iye. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano mphindi yokha. Ndipo tizingumudza iyi.
The cold of fire had touched the prophet.
Tieni tizingu nguza iyo tsopano.
Making him as pure could be. When the voice of God said, "Who'll go for us?" Then he answered, "Master, Master, here, send me. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. Heavenly Father,
Atate akumwamba, ife tikuyembekezera kuyeretsedwa kwa kusakhulupirira konse. Pakuti moona mamiliyoni ambiri tsopano mutchimo ndi manyazi akufa. Ubwino wanji Ambuye umene umatero kuti ife tizidzinenera kuti tisamadzinenere zimene timaganiza kuti tili nazo. Izo zimachita ubwino wanji kwa ife kuti tiyesere kulingalira ndi nzeru zathu kuti china chake chachitika. Pamene ife kwenikweni tikudziwa kuti izo sizinachitike. Atate athu akumwamba, ife tikupemphera kuti inu mutiyeretse ife tsopano kukusakhulupirira kwathu konse ndi zinthu zathu zonse zachithupithupi za moyo kuti ife tikhoze kukhala oyera mwa magazi a Ambuye Yesu. Gulu ili kuno ku Chicago mwa masomphenya aja mawawina Ambuye, ine ndikudziwa kuti pali gawo la mkwatibwa ameneyo akuyembekezera apa, ndipo ine sindikudziwa momwe ndingagwirire izo Ambuye. Ine ndikungofesa mbewu kulikonse komwe ine ndingathe. Ine ndikupemphera Mulungu ngati alipo iwo pano usikuno amene alibe chowachitikira ichi, kuti iwo sanayamba akhalapo ndi kuona ufumu weniweni wa Mulungu kuonetseredwa, sanamvererepo konse zotsatira za zimenezo, ndi kuona mioyo yawo ikugwirizana ndi mawu onse ndi kukhoza ndi zina zotero. Ambuye, perekani usiku uno kuti uwu ukhale usiku umene iwo ati adzachite zimenezo. Perekani izi Atate, ife tikupemphera izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano molemekeza, ine ndikutsimikiza inu mumandidziwa ine bwino, kapena ine ndikuyembekezera inu mumatero. Ine sindine otentheka, ngati ine ndiri, ine sindikuzidziwa izo. Ndipo ine sindimakhulupirira kuti Mulungu amalemekeza otentheka. Zaka zonsezi ndikumunda pakanakhala china chake chidachitika. Ine ndine mbale wanu, koma ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga wonse kuti tsopano ine sitinganene kuti Ambuye anandiuza ine, koma ine ndikukhulupirira kuti mbado uno umene uli ndi moyo tsopano udzachitira umboni mkwatulo umenewu ndiko kuyandikira kwake. Ine ndikukhulupirira, ine sindingakhoze kuona china chilichonse chikubwera. Mwaona, chilichonse chasunthira kumene pamalo ake. Mukukumbukira chinthu chotsiriza chimene chinachitika Sodomu asanaotchedwe, Ambuye anaonetseredwa muthupi la munthu. Tsopano iye anali munthu, iye anadya nyama, ndipo iye anamwa mkaka wa ng'ombe, ndipo anadya mkati wa tirigu, ndipo anadya mwana wa ng'ombe, ndipo anayima pamenepo ndi kudya. Ndipo komabe Abrahamu amene anayankhula ndi iye ananena kuti izo zinali Mulungu wamphamvu zonse. Muthupi la munthu, inde iye anali kusonyeza chitsanzo cha zimene iye akanati adzachite masiku otsiriza. Yesu analozeranso kwa izo. Ndipo penyani utumiki umene iye anauchita, chinthu choyamba iye analozera mbuyo kulonjezo lake. Kodi inu mukuiona mbali ya theology ya izo? Mwaona iye anati, ine ndinakulonjezani inu, ndipo tsopano ine ndili pano kuti ndizetsimikizire izo. Ndipo tsopano momwe ife tikudziwira kuti lonjezo limenelo lili penyani izo, iwo anali kuyembekezera moto wosanagwe basi Abrahamu ndi Sara anali kuyembekezera mwana wolonjezedwa. Mulungu anaonekera muthupi la munthu ndipo anachita zizindikiro pamaso pawo, zimenezo Yesu analozerako kuti chidzakhala chinthu chomwecho pakudza kwake chimene iye mwana wolonjezedwa. Ndipo ife tazizindikira izo tsopano kwa kupitilira zaka 15.
And still the church gets worse.
Ndipo komabe mpingo ukuyipira ipirabe, alibe zodabwitsa, ife tikhoza kuona kuti ife tili mu mbado wa Laodikaya. Sopano mzimu woyera uli pano, bakoza kukhala yena mkati muno ndife takhala tikupempherera odwala koma ine ndikupanga kuyitanira kuguwa ine ndikupanga kuyitanira kuguwa kwa onse odzinenera ndiwo amene sanapangepo kudzinenera ine ndikukufunsani nokuti mupite nane kukachisiwa mulungu amene ali mkati mwa inu mupite kukachipinda kovomerezera ka mtima wanu ndipo mukanene kuti ambuye mulungu ndiyeretseni ine ndipo ntumizeni ngero ndikhala la moto ndipo adzachotse kwa ine kusakhulupirira konse kuti usiku uno ine ndikhoze kuzindikira kukhalapo kwa mulungu monga Yesaya anenera anachitira pamene ngero anamukhudza iye ine ndikufuna inu kuti muchite zimenezo ndipo mukhaledi woona mtima ndipo tsopano ife tili nalo lonjezo la mbado uno ife silinalonjezedwe gulu lalikulu la za theology ife tinalonjezedwa taonani ahebri anali ndi zaka 2000 za theology koma iwo anali ndi chizindikiro chinaperekedwa kwa iwo asanonongedwe Loti ndi iwo anali nacho chizindikiro china chinaperekedwa kwa iwo iwo anaona chizindikiro chomwecho ndipo tsopano ngati mulungu awalole anthu amene yesu anali kuno yanapanga chizindikiro chomwecho kwa Hebrew iye anachipanga icho kwa Samaria ndipo sati kwa mitundu tsopano awa ndi mathero ambado wa mitundu monga izo zinali pamenepo kwa mbado awo mpingo wa mitundu ukuyitanidwa tsopano mulungu sangakhoze kusintha dongosolo lake chifukwa iye ndi wopandamalire ndipo iye ndi wangwiro wopezeka ponseponse wodziwa zonse wamphamvu yonse ndi wopandamalire ngati iye si ali iye si mulungu kotero inu mukuona yayenera kuti achite chinthu chomwecho chimene iye anachita nthawi imeneyo ndi chifukwa chake wankadziwa mu mbado uliwonse kuti iye amadzionetsera yekha anali mwanjira yomweyo podziwa kuti iye ali yemweyo tsopano ngati yesu khristu akanayima pano siku uno pa nsanja iyi ngati iye akanayima pano chinthu chokhacho chimene iye akanati adzachite chikanakhala chinthu chomwecho chimene iye anachita pamene iye anali kumbuyo kuno kuti awapangitse anthu kumvetsa kuti iye anali mwana wa mulungu tsopano iye ali pano iye analonjeza kuti adzakhala pano ndipo tsopano njira yokhayo yomwe iye angagwirire ntchito ndipo gwiritsa ntchito lonjezo lake ine ndine mpesa inu ndinu nthambi ndipo nthambi zimachitira umboni kuti moyo kuchokera ku mpesa kapena iwo ulibe moyo uliwonse mwa iwo koma ngati iwo wapatsidwa mphamvu ndi moyo iwo umakhala ndi moyo womwewo umene mpesa uli nawo iwo umadzikakamiza okha kapena kudzikankhira okha mmwamba kupita mu nthambi tsopano khalani molemekeza mphindi ndipo mulole mulungu wakumwamba andithandize ine kuti inu aulaliki uwu umene ine ndaulalikira kuti pamene Yesaya wokhulupirira uja pamene iye anafika pamalo amene anaona kulephera kwa munthu amene ankayesera kumuyimirira mulungu ndiye iye anaona mulungu akutsikira pansi ndi chenicheni kwa izo ndiye iye anafuula watsoka ndi ine chifukwa mulungu anali atapanga lonjezo monga chomwecho iye analipanga ilo kwa mbado uliwonse iye akulipanga ilo kwa ife mu mbado wathu ife tikuona chilichonse ndendende mu dongosolo lakubwera kwake tsopano kodi inu mukumukhulupirira kuti iye ali pano tsopano iye andithandize ine ndipo ine ndikufuna kuti ndidziwe ndi anthu angati odwala ali kunja uko kwezani mwamba manja anu inu mukhale ndi chikhulupiriro ndipo tsopano ine ndikukupemphani inu kuti mutengere mbayiri Ahebri kuti iye ndi wankulu wansembe wachivomerezo chathu ndipo akhoza kukhudzidwa ndi kumverera kwa zifoko zathu tsopano inu mupemphere mulungu ndiloleni ine ndikukhudzeni inu ndiyeno inu pondiyankha muyankhule mobwereza kudzera mwa mʼbale Branham monga inu munachitira kudzera mwa mwana wanu yenieni iye ndi mwana wotengedwa kuti aleredwe monga ine koma inu munalonjeza kuti masiku otsirizano inu mukanadzachita izo tsopano ambuye ndiloleni ine ndione china chake chenicheni ndipo inu muzipemphera
upon the basis of my heart being poured out to Chicago and wherever
mulole mulungu wakumwamba pamaziko a mtima wanga ukutsanuliridwa ku Chicago ndi kulikonse kumene ine ndipite mulole iye atsimikizire izo kuti zikhale chomwecho munthu uja yemwe wangodzoka kumene pa mpando wake iye ndi munthu wankulu wakhala molunjika patsogolo panga apa yemwe wakweza manja ake mwamba Ayi, harikumbuyoko. Wavala malaya oera. Tigwe nikweni minoka kumainu mkubempele rawina wage. Ndintu migi. Kodido mkukrubili idakutine ndikoza kukuza ninu chimene chamuvuta iye. Yari ndivuto lantima. Ngati ukonkulondola gwedeza nizanjalanu. Mukrubilire malomo ake tsopano. Ngati inu mutango kukrubilira, koma inu muyenera kukrubilira izo. Ngati inu simukrubilira izo, izo sizigwira ntchito. Mwamunayo mona ntima. Apa bakhala mkazi wakhala pansi apa, pafupi ndi mapeto awa. Mkazi wachiwiri mbuyo munzere wachiwiri apa. Pomwe pano, yakuvutika ndi matenda thumbu. Ndi matenda muthumbo lake. Dona wangono pa mapeto apo. Wokhala ngati waimvi, imani pa mapazi anu kuti anthu akhoze kukuonani. Inde ndinuyo. Ndicho choonadi. Ndi nthenda muthumbo. Ndiponso inu muli ndi zinthu zina zolakwika, zosokonezeka. Ngati ndiko kulondola, bwezani mwamba dzanja lanu. Tsopano, kodi yana kudza ndani, osati ine, yana mukudza iye. Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Aba balidona wakhala kumbuyo kumwe kuno, yali ndi vuto mutu mwake mukubangula wamanjenje zosokonekera. Akazi a Pfeiffer, inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse, imirirani pa mapazi anu. Ine sindikukudziwani inu, koma Yesu Kristu akukupatsani inu chokhumba chanu. Ine sindinayambe ndamuonapo iye moyo wanga, iye ndi mlendo kwa ine. Izo zileka, musadandaule. Chikrubiriro chanu chakuchizani inu. Kodinu mukukrubirira? Kodinu simukuona kuti ndicho chimene yana lonjeza? Bambo uja wakhala kumbuyo uko. Pamenepo, kodinu simukuona kuwala kumeneko? Yari moipa kwambiri. Ye wakhala ali ndi chotupa pakhosi pake. Yana ali ndi operation. Dokotala sakumupatsa iye chiyembekezo chochuluka cha icho. Kodinu mukukhulupirira kuti Mulungu akupangani inu kukhala bwino? Kodinu mukuvomereza izo, Bambo Stoneleg? Kodinu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse? Chabwino, imirirani pa mapazi anu. Yesu Kristu akuchizani inu. Ngati inu mungakhulupirire. Dona uyu wagona apa pa machira awa. Ndithudi, inu mulibe khadi la pemphero. Palibe chinthu choterocho tsopano. Inu mwapuwala, kodinu mukukhulupirira izi kuti ndichoonadi? Kodinu mukukhulupirira zimene inu mwazimva usiku uno ndichoonadi? Ngati inu mugone pamenepo, inu mufa. Koma Yesu Kristu akhoza kuchiritsa munthu wakufa ziwalo. Kodinu mukukhulupirira kuti achita zimenezo? Ngati inu muti mukhulupirire izo, ndi kuzilandira izo, ndiye inu mukhoza kudzuka pa machira amenewo ndi kumapita kwanu mu dzina la Yesu Kristu ndi kuchiritsidwa. Apo iye akubwera akuuka kuchokera amenemo, wina wake amukweza pang'ono apo tsopano iye ndi wolumala. Wina wake apo iye akubwera yekha kuchokera pa mpando. Wapangidwa wamphumphu mu dzina la Yesu Kristu. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse, ndiye imani pa mapazi anu ndipo. Hakubwera mayi wolumala, akuyenda kudutsa momvetsera. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse? Hali munthu wina yemwe anali wopuwala kuchokera pakama, anadzuka kuchokera pa machira, hakulemekeza Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira? Kodi pali winanso? Machira onse ndi opanda anthu chilichonse. Aliyense ali pa mapazi ake hakulemekeza Mulungu. Amene khala la moto linamukhudza mneneri. Ali mayi wolumala akuyenda kubwera pa nsanja. Matamando akhale kwa Mulungu. Patseni iye ulemerero ndi matamando. Apa pali bambo wina akubwera pa nsanja. Tanganani pa iye akuyenda kukwera masitepe mbale fitch. Ndiyeni timupatse Mulungu matamando. Bwezani mwamba manja anu ndipo mupereke ulemerero kwa Mulungu.